kwaye nabazalwane bamele ukuba kubona iqela lezishicileli mazwi ezantsi apha kwaye ziya kukuchola-chola oku ngokuqinisekileyo. Nangaliphi na ilixa ufuna ukwazi nje loo nto umoya oyingcwele ayithethileyo kuye, bonana nabazalwane apha abanezishicileli mazwi, bona ke banakho ukuyibuyisela kanye emva uze ube nakho ke ukufumana umcimbi wakho ngokuchanekileyo. Kwaye qwalasela uze ubone ukuba akwenzeki nje ngokuchaneke kwendlela eyichaze ngayo, uyabona. Wakuyiva iphefumla itsho inkosi into ethile okanye oku kuyile indlela, okanye nje iqwalasele kwakhona uze ubone ukuba oko kunjalo na okanye hayi, uyabona. Isoloko iyiloo ndlela. Ngoku ukwenzela isandlalelwana nje ndaye ndibuvuya ngokuhlwa nje kuba sibambalwa abakhoyo apha, singabakhaya nje, asinjalo? Asingabo, akukho namnye kuthi ungongaziwayo. Thina asinanje ndingayisebenzisa yam yaseKentucky igrama ndize ndizive kanye ndisekhaya ngoku, ngoba singabo nje. Kwaye andigqibhi iKentucky ngoku ukuba kukho bani apha uvela eKentucky. Ingaba kukho nabani apha osuka eKentucky? Phakamisa isandla. Yitsho, ndimelwe kukuba ndizive kanye ndisekhaya, andimelwanga kukuba njalo. Oko kulunge mpela. Umama wam wayekhe washishina ngendlu eqashisayo ndaze ndehla ngenye imini ukuya kufumanisa. Apho kwakuliqela elikhulu lamadoda awayeqeshe apho, kwaye nenkulu ende yona itafile elungisiweyo. Ndaze mna ndathi, bangaphi apha bavela eKentucky? Mabeme ngeenyawo. Wasukuma wonke umntu. Ndaze ndinyuka ndisiya enkonzweni ngoba busuku ebandleni lam. Ndaza ndathi, bangaphi apha bavela eKentucky? Wasukuma wonke umntu. Ke ndathi, kulungile, oko kuhle kakhulu. Iimishinari zenza umsebenzi omhle ke, sinombulelo ngawo. Ngoku kwincwadi yamaRoma kweseshumi elinanye isahluko kwama-shumi amabini anesibhozo umqolo phulaphulisisa ngoku kufundo lwesibhalo. Okunene ngokweendaba ezilungileyo baziintshaba ngenxa yenu, kodwa ngokonyulo ngabazintanda ngenxa yobawo. Kuba izipho nobizo lukaThixo zingaphandle kwenguquko. Masithandazeni. Nkosi, sincede ngokuhlwanje ngoku sisasondela koku ngentlonipho ngentliziyo yethu yonke, sisekunyanisekeni zithethelwa kuphela olwakho uzuko ezi zinto. Kwaye nceda mna Nkosi, beka nje kweyam ingqondo nje ezo zinto zimele kukuthethwa kunye nomlinganiselo emazithethwe ngawo, ndinqamle ngelakho ilixa. Ndicela ukuba yonke intliziyo ize izamkele ezi zinto khona ukuze kube yinzuzo kwabo bagulayo nabasweleyo kubo aba baphulaphule, kuba ndikucela oku kwelikaYesu Kristu igama. Amen. Ngoku ndifuna ukuhlangabeza le ngongoma kanye nje ngoku siliqaqobana, kwaye ndiyakuzama ukuba ndinganigcini ithuba libe. Ndiza kuyibeka apha iwotshi yam ndize ndizame kangangoko ngoku ukunikhupha kwangethuba ukuze niphinde nibuye ngokuhlwa kwangomso. Ngoku yibani semthandazweni. Andicingi ukuba inkwenkwe iyawakhupha kwa ukuwakhupha amakhadi. Andikhange ndimbuze nokuba yaye ukuba abayenzanga okanye bayenzile okanye abayenzanga akunamsebenzi. Sinawo amakhadi apha kananjalo ukuba simelwe kukubiza athile. Ke ukuba akunjalongo, ngoba siza kubona nje oko umoya oyingcwele akuthethayo. Ngoku ukuba niyakuphulaphulisisa ngoku oko kusenoba ekubeni mnandi thina nje sibambalwa abakhoyo apha, lixesha elungileyo lokuthetha oku, ngoba kona kumalunga nobuntu obubo bam. Kwaye seso isizathu sokuba nifunde esi sibhalo ngokufanje ukuze nibone ukuba izipho kunye nezibabalo azinto anokuthi ubani azizuze ngokuzifanela. UPaulosi ethetha apha wathi amaJuda ngokomgca wevangeli amfanyekiselwa kude emkakuThixo, oko kungenxa yethu, kodwa umqolo nje ophambi kwalowo wathi ewonke Israyeli uya kusindiswa. Israyeli ephela uya kusindiswa ngokonyulo. UThixo ubawo ubathandile waze wabamfanekisa bona ukuze thina zintlanga sibe nokufumana indawo ngoku yenguquko, ukuze ngaye uAbraham imbewu yakhe ibe nako ukusikelela lonke ihlabathi ngokwelakhe ilizwi. Niyabona into okuyiyo ukuba ngozimeleyo kukaThixo, elakhe ilizwi nje limelwe libe njalo, akanakho nje ukuba yiyo nayiphi na engenye. Kwaye ngoku thina ngalo uThixo wasenyula, yena wonyula umJuda. Kwaye yena zonke ezi zinto zikokukukaThixo kukwazi kwenxa engaphambili. Xa yena wathethayo ngazo ezaziya kubakho, wayazi kwangenxa engaphambili. Ngoku uThixo, ukuze abe nguye uThixo ekuqalekeni yena, kwafuneka asazi isiphelo okanye wayengenguye ongenasiphelo uThixo. UThixo kungangatshabalali namnye. Ngokuqinisekileyo akathandi, yena akafuni kube khona mnye otshawalalayo. Kodwa ekuqalekeni kwesiqalo semihla, ihlabathi, uThixo wayazi nje ngqo ukuba ngubani na uya kusindiswa kwaye ingubani obengasayi kusinda. Yena ebengafuni abantu balahleke. Akuyiyo eyakhe intando ukuba nabani na ukuba alahleke, kodwa kuyintando yakhe ukuba asindise wonke umntu. Kodwa wayazi kwasekuqalekeni ukuba ngubani ebeya kusinda nobengasayi kusinda. Seso isizathu sokuba yena abe nokuthi kwantlandlolo le nto iyakwenzeka, leya into iyakwenzeka, okanye oku kuya kuba koku ya lo mntu uya kuba yilandlela. Yabona, waye enako ukuyazi kwantlandlolo ngoba yena akanasiphelo. Ukubani yayazi oko isingisele kuko? Kukuba nje akukho kwanto yena angayaziyo. Yabona, yena uyazi kakuhle akukho kwanto kususela phambi kwexesha kwaye nasemveni kokuba ixesha lingasekho. Yabona, yena usengowazi zonke izinto, yonke into isengqondweni yakhe. Kwaye ngoko njengokuba noPaulos etshilo kumaRoma sesibhozo nesethoba isahluko, ngoko ke yena usolelani na phofu? Ke thina siyayibona loo nto. Kodwa uThixo njengokushumayela ivangeli othile wakhe wathi, zalwane uBrenham uyakukholelwa okuya? Mna ndathi khangela. Wathi, umelwe kukuba ungumKhalvini. Ndathi, ndinguye umKhalvini kuphela xa ubuKhalvini bukhona eBhayibhileni. Ngoku ukho isebe emthini elo bubuKhalvini, kodwa kusekho namanye amagatya emthini. Kananjalo umthi unamagatya angaphezulu kwesinye. Wayefuna nje ukuyiqoqodisela ngaphaya ukuya kolwana phakade ukhuseleko, uze emva kwethuba udlulele kusindo lwehlabathi lonke, uze ulahle uphumele ngaphandle phaya ndaweni ithile. Akukho siphelo kuyo. Kodwa wakubugqiba ubuKhalvini, buyela emva apha uze uqalise kubuArmini. Yabona, kukho elinye isebe emthini kunye nelinye isebe emthini, qhubekeka nje iyonke loo nto ihlangene yenza umthi. Ke ndiyakholelwa kubuKhalvini ngeli thuba bona busahleli esibhalweni. Kwaye ndiyakholwa ukuba uThixo wayazi kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi, wakhetha ibandla lakhe kuKristu waze wamxhela uKristu kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi. Isibhalo sitsho kanjalo, yena waye eyimvana kaThixo eyaxhelwa kwasekusekweni kwehlabathi. Yabona, kwaye uYesu wathi wasazi thina kwangaphambili kokusekwa kwehlabathi. UPawulos wathi yena wasazi waze wasimisela ukuze senzwe oonyana ngaye uYesu Kristu kwangaphambili kokuba ihlabathi libe liyabunjwa. Lowo ke nguThixo, lowo ngubawo wethu. Yabona, ke musa ukuxhalaba, amavili ajikeleza nje kakuhle, yonke into iza nje ngokusexesheni. Into enye nje kukuba ungene ekujikeni komjelo, kwaye oko kuko okona kulungileyo malunga nayo. Ngoko uyazi uba kusetyenzwa njani xa ungena ekujikeni komjelo. Ngoku qaphela, ngoku izipho kunye nobizo zingaphandle kwenguquko. Kungaloo ndlela yodwa endathi ndakwazi ngokwesibhalo ukubeka ubizo lwam lwasenkosini. Kwaye ndiyathemba ukuba ndikunye nabahlobo ngobu busuku abaya kuqonda ngokuqinisekileyo oku, kwaye bangacingi ukuba ibhekisele kubuqu bomntu, kodwa nibe nokuqonda futhi nazi nje oko iNkosi kuthethileyo ukuba yona yokukwenza, nize nifumane ukuthile okuhambayo nize nilandele kona oko. Ngoku ekuqalekeni, into yokuqala endingaze ndiyikhumbule ngumbono. Into yokuqala endinako ukuyikhumbula ngengqondo yam ngumbono endawunikwa yiNkosi, kwaye oko kwakukweminintsi emininzi iminyaka eyadlulayo. Ndandiseyencinane kakhulu inkwenkwana, kwaye ndandinelitye esandleni sam. Ngoku ndicela uxolo, ndikhumbula xa ndandinxibe ilokhwe ende ndazi nokuba nani na ngabanye napha kuni kukho omdala ngokokude akhumbule xa amakhwenkwana ayedla ngokunxiba ezinto zona yiloko bangaphi phakathi apha abasakhumbulayo xa abantwana babenxiba ewe ezinde ilokwe kwakuhle ndisakhumbula kungquphantsi wam omncinane apho sasihlala khona ndandikhasa emgangathweni kwaye yayingothile andazi ukuba yayingubani na wangena kwaye umama wayenzela incinane elincinane eliluhlaza iqhina lokuhombisa elokhweni yam ndaye mna ndingekakwazi nakakuhle ukuhamba kodwa ndandikhasa ngoko ndaze ndabeka umnwe wam kwikhephu elalisezinyaweni zabo ndaye ke ndisitya ikhephu elo laliselunyaweni olumi ecaleni kweziko esotha ndikhumbula umama endifunqula ngokundixhakamfula ngenxa yoko kwaza ngoko elandelayo into endiyikhumbulayo kumelwe kube kanti kwakuyiminyaka emibini emva koko ndandiphethe ilitye elincinci kwaye oko kunokundenza ndibe kanti ndandimalunga nesithathu seminyaka obudala kwaye umninawe wam yena ngoko wayenokuba nje namalunga nento engadibanisa isibini seminyaka obudala kwaye ke sasingaphandle ngasemva apha esizeni apho kwakukho nje endala yokucandela iyadi nalapho babedla ngokusisa iinkuni baze bazicandele khona iinkuni ezo bangaphi abasazikhumbulayo ezo ntsuku xa kwakudla ukurhuqelwa iinkuni ngasemva kweyadi zize zicandelwe khona ekutheni ndize ndifake iqhina khona ngokuhlwanje ndisekhaya kanye ngoko xa bona ngaphandle phaya kule indala iyadi yokucandela kwaye kukho umncinane umfula owawusehla phaya uvela kwiliso lomthombo kwakukho umdala nje ngeselwa umnquma phezulu phaya emthonjeni nalapho besiye sikhelele khona amanzi ethu size siwagalele kwendala ibhekile eyokudala yomsedari ibhekile yize sehle nawo ndikhumbula xa ndigqibelisa ukubona owam omncinane nowayesele mdala umakhulu ngaphambi kokuba asweleke wayenekhulu elineshumi leminyaka obudala kwaye xa wayesweleka ndamfunqula ndamanga ngolu hlobo kanye nje phambi kokuba asweleke wajikelisa iingalo zakhe zandirhanqa waze wathi uthixo awusikelele umphefumlo wakho sithandwa ngoku nangona phakade ekuswelekeni kwakhe kwaye andiqondi nokuba la mfazi wakhe waba nazo izihlangu ezizezakhe ebomini bakhe kwaye ndikhumbula ndimbukele nangethuba ndandisele ndingumfana oselula bendiye ndihle ukuya kubabona qho ekuseni ebevuka abethe ngeenyawo zakhe anqumle kwelo khephu esinge emthonjeni akhe ibhekile yamanzi abuye nawo iinyawo zakhe ziphakathi kulo ke alikwenzakalisi yena waphila wade waba nekhulu elineshumi ke ewe mhlekazi yena wayegqithisile kakhulu ngobungwanyalala kananjalo ke ngoko ndikhumbula ukuba waye eza kundixelela malunga nezikatata wam iimayibhile awayedlala ngazo xa waye eseyinkwenkwe olusizana lwento endala ndacinga uza kufikelela njani bethu phezulu kulaa mdeko wokubeka izinto omncinane nomagumi mabini umkhuku kwaye unomdeko wokubeka izinto phezulu phaya kwaye benamagatya omthi amabini anqunyulweyo kunye neleli eyenziweyo yokunyuka kuhle ndatsho kuhle ngoku wathi yena ngoku emva kwesidlo sasemini ndiza kuxelela ndikubonise ezikayihlo iimayibhile ndaze mna ndathi kulungile ke yena waye eza kundibonisa zona zisetyesini kwigumbi eliphezulu apho wayegcina khona izinto ezizezakhe njengokuba abantu abadala besenza ndaze ndacinga kungase kwenzeke njani bethu ukuba olwasizana ludala lukwazi ukunyuka kulaleli ke ndajikela ngaphaya ndaze ndathi makhulu ndathi ngoku khawume sithandwa ndiza kunyuka apha ndize ndikunceda yena wathi yithi gu ecaleni wagwencela kulo leli wenyuka ngathi kunyuka isikwirelo waza wathi kulungile khawuze ndaze mna ndathi kuhle ke makhulu ndacinga ow bethu ukuba nje ndinoze ndibe njeya okungako kona ukomelela endinako kodwa ndibe nekhulu elineshumi lonke leminyaka obudala ngoku ngoko ndikhumbula ndikulo mthonjana wakudala ndaye ndiphethe ilitye kwaye ndiligibisela phantsi kanjalo eludakeni ndizama ukubonisa uminawe wam ukuba ndomelele kangakanani na kwaye kukho intaka ichophe phezulu emthini kwaye yayiziculela nje iqhaya ijikajika iluhlobo lwencinane yakudala yerobin okanye into enjalo kwaye le robin incinane ndandicinga ukuba ithetha nam kwaye ndaguquka ndaze ndaphulaphula yaza loo ntaka yabhabha yemka laza izwi lathi wena uya kuchitha inxenye enkulu yobomi bakho kufutshane nesixeko esibizwa iNew Albany. leyo yayizimayile ezintathu ukusuka apho ndakhulela khona. Saya malunga nonyaka kamva ukuya kuloo ndawo, ingenalo nofifi lokuba ndandiya kuze ndiye eNew Albany. Lonke ithuba apha ebomini, indlela ezo zinto ngoku, khangela, abantu bakuthi babengengamakholwa, utata nomama babengahambi inkonzo, ngaphambili koko babengamakatolika. Umtshana wam omncinane ehleli apha ndaweni ithile ngokuhlwa nje, ndiyaqikelela, andazi, yena uliJoni, ndiyamthandazela, ungumkatolika kwayena, usengumkatolika. Kwaye izolo ngokuhlwa, xa ebelapha, waze wazibona ezo zinto zikaThixo, ebeme kanye apha eqongeni, uye wathi, eme phaya, waze wathi, malume uBill, ebesoloko ephesheya kolwandle ixesha elide, wathi, xa ndibone okuya, wathi, okuya, okuya akwenzeki kwinkonzo yamakatolika, uthe, okuya ndiyakholwa, malume uBill, unyanisile, watsho, ndaze ndathi, sithandwa, ayindim onyanisileyo, nguye onyanisileyo, yabona? Kuye onyanisileyo, waza ke wathi, mna ndathi, ngoku, andikuceli ukuba wenze kwanto, Melvin, kodwa nje, khonza inkosi uYesu Kristu, ngentliziyo yakho yonke, yiya naphi na apho ufuna ukuya khona. Kodwa qiniseka ukuba, entliziyweni yakho, uYesu Kristu uzelwe ngokutsha, yabona, entliziyweni yakho, ze uye kuyo nokuba yeyiphi inkonzo emva koko. Ngoku, kodwa abantu abaphambi kwam bebefudula bengamakatolika, tata wam ungum-Irish, kwaye nomama wam wayengum-Irish. Indawo enye apho liqhawuke khona igazi lobu-Irish, umakhulu wam yena wayelindiya leCherokee, umama wam yena nje umalunga nokuba ngumXube. Kwaye ke ngoko ndikum sesam, kwesethu isizukulwana, emva kwesesithathu, sinyamalele yaphela, kodwa olo lulo lodwa uqhawulo lokuba ndibe ngongancengwanga um-Irish. UHarvey noBrenham yayingabo bodwa igama, kuze emveni koko yayinguLoyens nasekwangum-Irish, kwaye bonke babe ngamakatolika, kodwa okukokwam zange saba noluqeqesho lwankolo okanye imfundiso konke konke ebuntwaneni. Kodwa ezo zipho laa mibono ndandibona imibono kanye ngoko kanje ngokuba ndisenza ngoku, injalo loo nto ngenxa yokuba izipho nobizo zingaphandle kwenguquko, kululwazi lukaThixo, uThixo esenza into ethile kuko konke ukwehla ngobomi, bendikade ndisoyika ukuthetha nantoni na amalunga naso. Ndilifundile ibali lam kulaa ncwadana ibizwa ngokuba uYesu Kristu nguye izolo namhlanje naphakade, ndicinga ukuba likwenye yezi ncwadi ezinye ezi, lingaba kunjalo Jean, lingaba likule eqhelekileyo incwadi kwincwadi esinayo ngoku, yiyo le ithi ibali lobomi, ndicinga ukuba yiyo. Saza saba ne ayimbanga naloo nto, incwadi zam ndibe mna ndingazange ndazifunda ngokwam, kodwa umntu umbi uyazibhala zona ke ngoko, yinto abathe bayithatha emhlanganweni, besele ndidlule kuloo nto ke ndisoloko ndikhangela into ethile eyenye ukuba yenzeke. Ke ngoko zilungile, ndizifundile iindawo ezithile zazo ngoku apha naphaya nje ndakuba ndifumana ithuba. Kwaye ngoku nakanjani, njengenkwenkwe eselula, niyawazi umbono ukuba wathetha kanjani nam, ndandimalunga nesixhenxe seminyaka obudala, waze wathi, musa ukusela okanye utshaye okanye ujobhe umzimba wakho nangayiphi na indlela, uyakubakho umsebenzi ekumele uwenze wakuba mdala. Kwaye nakuvo oko kuxelwe encwadini, kulungile, injalo lona konke ukuza yaqhubeka isenzeka. Xa ndathi ndaba ngumlungiseleli kakuhle, ngoko yona yaqalisa ngenene ukwenzeka maxa wonke. Kwaye ngobunye ubusuku ndabona inkosi yethu uYesu, ndikuthetha oku ngemvume ndiyakholwa evela kumoya oyingcwele, ingelosi yenkosi ethi ize asiyiyo inkosi uYesu, ayifani nofana naye kulaa mbono mnye, ngoba umbono endawubonayo wenkosi uYesu waye eyindoda encinci. Waye enga, ndaye ndingaphandle entsimini, ndithandazela utata wam, ndaze ndabuyela ngaphakathi kwakhona, ndaya kulala. Kwaye ngobuya busuku, ndamjonga ndaze ndathi, "Oh Thixo, ndisindise." Umama wayesele esindisiwe, ndaze ndambhaptize. Ngoko ndacinga, "Oh, utata wam esela kangaka," ndaze ndacinga, "ukuba nje ndingaze ndimenze amkele inkosi uYesu." Ndaphuma, ndangqengqa phezu kwencinane yakudala ipalethi, phandle kwigumbi langaphambili, ufuphi nomnyango. Yaza into ethile yathi kum, "Vuka." ndaze ndavuka ndahamba ndabuyela kulaa ntsimi ingemva kwam endala yotyani lwemitshayelo intsimi kwaye apho emi kumphakamo engodlulanga kwishumi leenyawo ukusuka kum kumi indoda ithe wambu ingubo emhlobo umfo omncinci iingalo zakhe zisongiwe kanje iindevu zibumfutshanerha iinwele zehle zaya kuma emagxini akhe kwaye naye ejonge bucala ukusuka kum kanjeya isimo esikhangeleka sizele uxolo kodwa andizange ndibe nako ukuyiqonda indlela iinyawo zakhe elinye nje emva kwelinye waye nomoya ubhudla ingubo yakhe iphephezela utyani luvuthuza ndacinga ngoku ngawume umzuzu ndaziluma ndathi ngoku andikho buthongweni ndaze ndatsalela phantsi intwana yolwatyani niyazi ndanqothula okunjengomcinga wokuvungula kulo ndawufaka emlonyeni wam ndanyeka ndikhangela ngasendlwini ndathi hayi bendilapho ndithandazela utata wam kwaza ukuthile kwathi phumela apho kwaye apho naku kumile ndoda ndacinga leya ikhangeleka njengenkosi uyesu ndacinga kazi akangebi nguye na wayejonge nje ngqo engqale kwicala apho indlu yethu imi khona ngoku ke ndahambela bujikela ngapha ukuze ndibone ukuba andinakumbona na kwaye ndandinakho ukubona icala lobuso lakhe ngolwa hlobo kodwa yena kwafuneka ndijikele ngale ndlela ukuze ndimbone ndaze ndathi zange imshukumise yena tu ndaze ndacinga ndiyakholwa ndiza kumbisa ndaze ndathi yesu waze xa yena wenzayo wabheka ngolwa hlobo uphelele apho endikukhumbulayo yena wolula nje iingalo zakhe akukho namnye umzobi ehlabathini onokuzoba umfanekiso wakhe izimilo zobuso bakhe owona ungcono endakhe ndawubona ngulowa kahofman intloko kakristu enamashumi mathathu anesithathu ndinawo kuzo zonke iincwadi nayo yonke into endiyisebenzisayo kungokuba leya ikhangeleka njengayo kwaye ke ngoko okanye njengokusondeleyo nje ukusondela enokuba nako wayekhangeleka kanje ngendoda ukuba wayenokhe athethe ihlabathi daliya kuphela noko kunjalo enoluninzi uthando nobubele ude wena ndasuka nje ndaqethuka kwakuba kusile ndazifumana nje ekuqhekekeni kwemini ihempi yokulala imanzi tixo ziinyembezi kandathi ndabuyela kum ndihamba ndibuya ukunqumla kuloo ntsimi yotyani yomtshayelo ndigoduka ndaxelela umlungiseleli ongumhlobo wam yena wathi billy oko iyakukuphambanisa wathi lowo ngumtyholi waze wathi ngusakudlalela kwinto enjengaleyo ndandingumlungiseleli wasebhaptisi ngelo xesha kwalunga ndadlulela komnye umhlobo wam wakudala ndahlala phantsi ndambalisela malunga nayo ndathi mzalwane ucinga ntoni malunga noko yena wathi kahle billy ndiza kuxelela wathi ndikholelwa ekubeni ukuba unokuzama ukugcina ubomi bakho wena nje shumayela le nto isebhayibhileni apho ubabalo lukathixo njalo njalo bendingekhe ndiphumele ukulandela into egqwesileyo into ethile elolo hlobo mna ndathi mhlekazi andibi ndiphumela ukulandela into ethile egqwesileyo ndathi kuphela ndizama ukufumanisa ukuba iyintoni nale nto wathi yena billy kwiminyaka edlulileyo babefudula benazo ezo zinto emabandleni kodwa wathi xa bathi abaphela abapostile nezo zinto zaphela kunye nabo waza wathi ngoku ukuphela kwento esinayo ena naluphi na uhlobo lokubona ezo zinto wathi yimimoya amadimoni ndathi ow mzane makhini ukujongenene oko wathi yena ewe mhlekazi ndathi ow thixo ndiba nedarhu kum ndathi ndindi ow zani umakhini ubungenakukhe uzibandakanye nam emthandazweni ukuze uthixo angaze aphinde ayivumele ukuba indehlele uyazi ukuba ndiyamthanda kwaye andifuni kuba nesiphoso kwezi zinto ndathi thandaza kunye nam wathi yena ndiyakwenje njalo mzana ubhili saza ke saba nomthandazo kanye apho kuloo ndlu yesifundisi ndabuza iqela labalungiseleyo into ekwanye ibiye isi ndaze ndoyika ukubabuza ngoba babeya kucinga ukuba ndingusathane ke ndandingafuni ukuba njalo ndandisazi entliziyweni yam ukuba into ethile yenzekile ngoku kuphelela kwakukho okuthile entliziyweni yam okwenzekileyo kwaye ndandingafuni ukuba njalo tu ke kamva eminyakeni ndeva ngenye imini ezantsi kwibandla lebhaptisi yokuqala apho ndandililungu khona ngelo xesha ndeva ubani esithi uthi ubumele kukuba uyile ngaphaya uyokuva abaya abaqengqeleki bangcwele izolo ebusuku ndaze mna ndacinga abaqengqeleki abangcwele waze umhlobo wam uwalt johnson ocula ibhesi kunye nam sathi ibiyintoni le yamzalwane walt yena wathi igquba lamapentecost ndathi iyintoni yena wathi amapentecost wathi billy ukuba awuzange ukubona okuya wathi bebeqengqeleka emgangathweni ngolwa hlobo kwaye bexhumaxhuma waza wathi bathe kufuneka bandembezele ngahlobo oluthile lolwimi olungaziwayo okanye babengasindiswanga ndaze mna ndathi iphi apho ikhoyo loo nto ow watsho kumhlangano wentende wakudala ngapha yakwelinye icala elilouisville ndathi abantu abantsundu kakade ndaza mna ndathi ehe waza yena wathi kukho abaninzi abantu abamhlophe phaya ndathi bebeyenza loo nto nabo wathi ewe ewe bebeyenza nabo ndathi iyahlekisa loo nto abantu bazixube kwinto enjengaleyo ndathi phofu ndiyaqikelela simele kukuba nazo ezo zinto ngentsasa yangecawe andisoze ndiyilibale loo nto wayesitya isuntswana elomileyo lexolo leorenji ngenxa yokuqunjelwa abenako kwaye ndiyibona kakuhle ngokunga ibiyizolo ndaze ndacinga kundembezela kuxhunyaxhunya hlobo luni lwenkolo abaza kulufumana olulandelayo ndaza ke ndaqhubeka ndimka kamva ukusuka koko ndadibana nexhego elilapha ebandleni mhlawumbi ngoku okanye belilapha ngaphesheya enkonzweni nogama lingujohn ryan ndaye ndadibana naye endaweni umfo mdala oneendevu ezinde neenwele kwaye usenokuba ulapha ndandicinga ukuba wayesuka ebenton harbour phezulu apha kwindlu kadavide kwaye babe nendawo elouisville ndandizama ukubafumana abo bantu kwaye babeyibiza ngokuthi sisikolo sabaprofeti ke ndacinga ukuba ndiyakuya ngaphaya ndize ndibone ukuba yayiyintoni naleya kakuhle nje mna ndizange ndimbone mntu uqengqeleka phantsi kodwa babe neemfundiso ezithile ezingaqhelekanga kwaye kulapho apho ndathi ndadibana neli xhego wandimemela ukuba ndiye endlwini yakhe ndenyuka ke ndisiya kwikhefu ndaye ndiphaya usuku olunye ndaze ndabuyela emva kwindlu yakhe kwaye wayesele emkile kwaye wayeye kwenye indawo ezantsi e-Indianapolis kwathiwa inkosi imbizile kutsho umfazi wakhe ndathi uthetha ukuba uvumela laa ndoda induluke njengolo hlobo yena wathi ow usisicaka sikathixo usizana oludala lusweleke kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndiyeva kwaye waye ezinikezele kuye bethu olo luhlobo lomfazi lokuba nalo injalo loo nto elilungile okanye engalunganga lulungile nakanjani ndathi kakuhle ndandisazi ukuba babe ngokuyena umzalwane uryan ingaba ulapha akekho apha ebekhona ngenye imini akunjalo makwedini ke bona nje baphila ngaloo nto bakwazi ukufika kuyo bayifumane kwaye wayengenanto yakudla endlwini injalo loo nto ndaye ndandibambise buntlanzana equleni okanye isiziba emichigan ndaye ndibuya ndisehla ndaze ndehlela ezantsi kulaa ndawo kwaye babengenalo nefutha endlwini okanye ioli yokupheka loo ntlanzi ngayo ndaze ndathi ukushiye kungekho kwanto endlwini wathi ow kodwa usisicaka sikathixo mzalwane ubhilo wathi yena ndaze ndacinga kulungile isikeleleke intliziyo yakho endala mzalwane ndiyakumakanye nawo injalo loo nto ucinga kangako ngomyeni wakho ndikulungele ukuzibandakanye ndize ndime nawe ngenxa yoko injalo loo nto sidinga abanye abafazi abanjalo namhlanje kunye namanye amadoda acinga ngabafazi bawo ngolo hlobo injalo loo nto ibiya kuba imelika engcono ukuba abayeni nabafazi bebenokumanyana ngolo hlobo belungile okanye bengalunganga hlalani nabo bekungasayi kubakho luqhawulo-mitshato lungaka ngethina besiye e ndaze ndemka ndaze endleleni egodukayo kwaba yinto engaqhelekanga ndehla ndanqumla emisha waka ndaze ndabona ezincinane zakudala iimoto ngoku zimiswe esitatweni zibizwa amaxwebhu amakhulu kuzo esithi uyesu yedwa ndacinga ithetha uku uyesu yedwa oku yakumele ukuba kanti kokwenkolo ndaze ndadlulela apho naku kuzibhayisekile nazo zinawo kuzo uyesu yedwa ii-cadillacs ii-model t fords yonke into uyesu yedwa kuzo ndacinga kahleni inoba oku kuyintoni ke ndayilandela ukujikeleza ndisiya kuyiqonda yaye ingumhlangano wezenkolo iwaka elimakhulu mahlanu ukuya kumawaka amabini abantu apho ndaze ndeva konke ukuba koko ukukhwaza kunye nokuxhumaxhuma nokuqhubeka ndacinga yithi apha kulapho ndiza kubona khona ukuba yintoni umqengqeleki ongcwele ke ndaye ndinefodi yam endala niyazi endandibanga ukuba iyakwenza amashumi amathathu emayile ngeyuri ishumi elinesihlanu ngapha kunye neshumi elinesihlanu phezulu naphantsi ngale ndlela ke ndarhuqela bucala ndema nda Xa ndafumana indawo yokupaka, ndaze ndahamba ngeenyawo ukwehla ngendlela. Ndangena, ndalaxasa, waye wonke umntu emile, kwabo bakwaziyo ukuma. Kwafuneka ndijonge ngaphezu kweentloko zabo. Baye bekhwaza, bexhuma, besiwa kwaye beqhubela. Ndacinga, oh, bantu bani naba. Kodwa, ngokuya kusiba kudala ndimi apho, ndaye ndiziva ngcono. Ndacinga, oh, kuya kukhangeleka kulungile. Ndacinga, akukho kwanto ephosakeleyo ngaba bantu. Abashiywa zingqondo. Ndakwazi ukuthetha nabanye babo. Ke, baye bengabantu abaphilileyo. Ke, ndathi ke ngoko, yayikwanguloo mhlangano endaya kuwo ndaze ndahlala ubusuku bonke ngobo busuku. Ndaze ngengomso ndangena. Kwaye nindivile ndibalisa loo nto kwibali lobomi bam. Ndaye ndiseqongeni kunye nekhulu elinamashumi amahlanu okanye amakhulu amabini abalungiseleyo mhlawumbi nangaphezulu. Kwaye babefuna ukuba wonke umntu aphakame nje aze achaze apho wayesuka khona. Ndaze mna ndathi umvangeli uWilliam Branham eJeffersonville ahlala phantsi, umbhaptizi ke ndahlala phantsi, elowo ngamnye ecela ababevela khona. Ke ngalantsasa elandelayo xa ndangenayo phaya ndalala emasimini ubusuku bonke ngoba busuku. Ndacinezela ibhulukhwe yam phakathi kwezibini izitulo zeFort niyazi ndaze ndanda eyakudala ibhulukhwe yesisakha isikitshana niyazi. Ke ngentsasa elandelayo ndaya emhlanganweni ndinxibe isikitshana sam. Ndaza ndaye ndandingenanto kuphela izidola ezintathu kwaye kwakufuneka ndiqwebe amafutha oneleyo okundigodusa. Ndaze ngoko ndazifumanela amaqebengwana athile nawayesele emadalarha noko niyazi. Kodwa ndandingenangxaki. Ndaze ndaya kumbhobho ndazifumanela iglasi yamanzi niyazi kwaye zaba mnandi kakhulu. Ke ndaye ndawamanzisa kancinane aza ndanesidlo sakusasa. Ngoku ngeye ndanditile kunye nabo ngoku babesidla kabini ngemini kodwa ndandingenanto yokubeka emnikelweni. Ke ndandingenakuba mfimfitha ke. Ke ngoko ndangena apho ngalantsasa bathi ndizawukhe ndibalise le ndawana yayo. Ndaze ndangena apho ngalantsasa bazabona bathi sikhangela uWilliam Branham umvangeli oselula obelapha eqongeni izolo ebusuku umbhaptizi. Bathi sifuna ukuba asiphathele umyalezo ekuseni nje. Ndabona ukuba akuza kundinzimela elaa qela labantu. Mna ndibe ndingumbhaptizi ke ndavele nje ndagontsha apha esitulweni sam. Ndandinxibe ibhulukhwe yesisakha kunye nesikipa uyazi saye sasinxiba ndilisekileyo thina. Ke ndaze ndahlala bunqiyama esitulweni kanje. Ke wabuza kabini okanye kathathu kwaye ndandihleli ecaleni komzalwane ontsundu. Kwaye isizathu sokuba bayibambele emantla ingqungquthela yabo kungokuba ucalucalulo lwalusekhona emazantsi. Ke babengenako ukuyibambela emazantsi. Ke ndandimangaliswa ukuba yayiyintoni lo Yesu yedwa eyayimalunga nakhe. Ndaze ndacinga oko nje inguYesu konke kulungile. Ke ayenzi mahluko nokuba injani, oko nje inguye. Ke ndahlala apho ethutyana ndababukela. Baza ke bakhwaza amanye amabini okanye amathathu amatyeli. Waza lo mzawane untsundu wajonga kum wathi uyamazi. Nda yayingamanqam zange ndibe nakuyiqhatha laa ndoda. Ndandingafuni ukwenza njalo. Ndathi jonga mzalwane, ewe ndiyamazi. Yena wathi kulungile, yiya kumbiza. Ndathi kahle ndiza kuqhelela mzalwane. Ndathi ndinguye kodwa uyabona. Ndathi jonga le bhulukhwe yesisakha nyuka iya phaya. Ndaze ndathi hayi andinako ukuba ndingaya phaya. Ndathi ndinxibe le bhulukhwe ngolu hlobo nesi sikitshana. Wathi aba bantu abakhathalelanga ukuba waze wanxiba njani. Ndaze ndathi kulungile jonga ungabisayiphatha. Yef ndathi uyabona ndinxibe le bhulukhwe yesisakha andifuni kunyukelwa phaya. Kwathi ngaba uko umntu omaziyo ukuba uphi uWilliam Branham. Yena wathi nangu apha nangu apha. Oh bethu ubuso bam bobomvu ngenene niyazi ndingafakanga neqhini uyazi kwaye nesikitshana sidala uyazi imikhono emincinane ngolu hlobo. Ndaze ndahamba ndisiya phezulu phaya iindlebe zam zishushu ndandingazange nasondela embokweni wokuthetha. Kwaye ke kwafuneka ndishumayele apho. Ndaze ndathatha umxholo andisoze ndiwulibala. Indoda esisityebi yaphakamisa amehlo ayo esihogweni yaze yakhala. Mna amaxesha amaninzi ndishumayela ezincinci ezintathu izinto ngolo hlobo, yiza ubone indoda. Uyakholwa wena yile nto? okanye waza yena wakhala. Yaqhubeka, umane ndisithi, akukho zintyatyambo, waze wakhala. Kungekho mihlangano yakuthandaza, waze wakhala. Akukho bantwana, wasuke wakhala. Akukho zinkomo, waze wasuke wakhala. Ndasuke nam ndakhala. Ngemva kokuba konke kudlule, kutheni, bethu, basuka nje, bonke bandingqonga, befuna ukuba ndiye kubabambela umhlangano, yaze ndacinga. Ingaba mhlawumbi ndingongcwele umqinqeleli, yabona, ye ndacinga. Mhlawumbi, yabona. Baye bengabantu abalunge kakhulu. Ndahamba ke ndaphuma, indoda inxibe amaquza anxitywa ngabelusi benkomo, kunye nomkhulu umnqwazi wabelusi inkomo. Ndathi, ungubani? Yena wathi, ndingumdala uzibanibani, ovela eTexas. Ndacinga, ulungile oko bekukhangeleka. Omnye umfo weza inxibe ezibhulukhwana zincinci zeNikabuka, uyazi, wakudla ngokudlalwa ngazo igalufu, kunye nezi jezana zibusikipaha. Yena wathi, ndingumfundisi zibanibani ovela eFlorida, ubungenakukhe uze kubamba. Ndacinga, ndisekhaya ngqo kwedini, le bhulukhwe yesisaka kunye nesikipa zilunge nje kakuhle. Ke, naliva ibali lobomi bam ngazo ezo zinto. Ke, ndiza kunqumama apho ndize ndinixelele into endingazange ndanixelela ngaphambili. Eyokuqala into, ndifuna ukunicela, bendiza kutsiba okuya. Andizange ndikuthethe ngaphambili esidlangalaleni. Ebomini bam, ukuba uyandithembisa ukuba uyandithanda kwaye uza kuzama ukundithanda kwangolo hlobo, emva kokuba ndithethe oku njengoba ndisenza phambi kokuba ndiyithethe, phakamisa isandla sakho. Kulungile, eso sisithembiso sakho, ndiza kukubophelela kuso. Ndihleli emhlanganweni ngobuya busuku xa babethi bacule iingoma zabo, babeye baqhwabe izandla zabo kwaye babeye bacule nda la ngonyana ithi, ndazi ukuba kwakuligazi, ndazi ukuba kwakuligazi, kwaye babeye babaleke benyuka besihla phakathi kwezitulo nayo yonke into, kwaye nje bekhwaza futhi bedumisa iNkosi. Ndacinga, le nto ivakala kamnandi kakhulu kum. Ndaqalisa kwaye lonke ixesha abebhekisa kwizenzo, izenzo isibini isine, izenzo isibini amashumi amathathu anesibhozo, izenzo ishumi amashumi amane nethoba, konke oko. Ndacinga, khawuthi, eso sisibhalo. Mna nje ndandingazange ndisibone ngolo hlobo ngaphambili, kodwa owu, intliziyo yam yayivuta noko kunjalo. Oku kuyamangalisa. Bendicinga ukuba baligquba labaqinqeleki abangcwele xa bendidibana nabo okokuqala. Ndaze ndacinga, owu bethu, ngoku baliqela lengelosi, yabona. Ndaguqula ingqondo yam ngokukhawuleza. Ke, ngentsasa elandelayo, xa iNkosi yathi yandinika eli thuba likhulu lokuba ndibambe le mihlangano, ndacinga, owu bethu, ndiza kuzidibanisa neli gquba labantu. Olu kumele lube kanti lolo ahlobo babedla ngolibiza amawisile akhwazayo, nto nje ahambele phambilana. Ndacinga, mhlawumbi loo nto into abayiyo. Ke, ndacinga, kulungile, ndiyithanda ngokuqinisekileyo loo nto. Oh, kukho okuthile ndikuthandayo ngabo, bathobekile futhi balungile. Ke, inye into endandingenakho ukuyiqonda yayikokwakho uthetha ngeelwimi. Leyo yandifumana kwaye nda, kwaye kukho enye indoda masithi ihleli apha ibe enye ihleli phaya, kwaye la ayengabakhokheli beqela. Le ibiye iphakame ize ithethe ngeelwimi, le yona ibiye izitolike yaye ixele izinto malunga nomhlangano, njalo njalo. Ndacinga, bethu, kufuneka ndifunde ngale. Ke ngoko babeye batshintshiselane yehle kulo ize iphinde ibuyele kwakomnye lowa, kwaye ngamnye ebeye athethe ngeelwimi atolike. Ibandla lilonke beliye lithethe, kodwa akuzange kukhangeleke ngathi ingcaciso iza njengalamabini amadoda. Ngoku ndabona ukuba ahlala ngokusondeleneyo. Ndacinga, owu bethu, bafanele ukuba baziingelosi. Ke, ngeli thuba ndisahleli emva phaya, nokuba yayiyintoni leyo, ndiyazi, ndizange ndibe nakuyiqaphela. Yona ibithi ifike kum, kwaye ndinendlela yokwazi izinto ukuba iNkosi ifuna ndizazi, niyayazi. Ndaye andiseso isizathu sokuba ndithi andikuphefumli oku, zange ngaphambili esidlangalaleni, ukuba ndifuna ukufumanisa nantoni na iNkosi iqhele ukundixelela malunga nezi zinto. Sesaloo nto isipho, uyabona. Ke, awunako ukuvele nje ugibisele loo nto phambi kwabantu, ijika ibe kukulahla iiperile zakho phambi kwehagu. Siyinto ehloniphekileyo, into engcwele, kwaye akufuni ukuyenza loo nto. Ke, uThixo ebeya kundithwalisa uxanduva njengokuthetha ebazalwaneni, njalo njalo. Andinakuze ndizame ukufumanisa into engcolileyo ngomzalwane. Ngathuba lithile ndihleli etafileni kunye nenye indoda, yona ijikelise ingalo yayo kum yathi, "Oh, mzalwane uBrenham, ndiyakuthanda. Ndabe ndisiva into ethile ishukuma. Ndamjonga. Kwakungamelanga ade andixelele loo nto. Ndayazi ukuba wayenganjalongo, yabona, ngoba nako apho yayikho, waye engowenene umhananisi. Ukuba kwakhe kwabakho okhoyo, yabona, waye kanye apho, enengalo yakhe ebhijeliswe kum. Ndathi, kuhle, kulungile. Ndahamba ndimka. Andifuni kukwazi oko. Ndinganje, ndingamazi ngendlela endimazi ngayo. Njengomzalwane wam, ndize ndiyiyeke ihambe ngolo hlobo. Ndiyekele uThixo, enze okuseleyo kwayo, yabona. Kwaye andifuni kuandazi, funi kuzazi ezo zinto. Kwaye, amaxesha amaninzi kwezi zinto, akukho apha ebandleni. Ndiyakube ndihleli egumbini, ndihleli kwindawo yokutyela, aze umoya ongcwele andixelele izinto eziza kwenzeka. Abantu balapha kanye abayaziyo ukuba yinyaniso leyo. Ndikhe ndithi ndihleli ekhayeni lam ndize ndithi, ngoku, lumka, kukho imoto ezayo emva kwethuba, iyakuba ingothilethile umntu. Uze ubangenise ngokuba inkosi ithe baza kuba belapha. Xa sisihla ngendlela, yakubakho izinto ezithile eyakwenzeka. Uqwalasele xa uwela phaya, ngoba uza kuphantse ugiliswe. Kwaye uze ujonge nje ukuba akuyi kuba njalo na. Yabona, lonke ixesha nje ngokugqibeleleyo. Ke awufuni kuzijula kakhulu kuyo loo nto. Ngoba usenako, yona usenokuyisebenzisa, isisipho sikaThixo, kodwa kufuneka uqwalasele ukuba wenzani nangaso. UThixo uya kukuthwalisa uxanduva. Jonga uMoses, uMoses waye indoda ethunywe nguThixo. Niyakholwa yiloo nto, enyule kwangaphambili, wamiselwa kwangaphambili, waza wenziwa umprofeti. Waza uThixo wamthuma phandle phaya, wathi, hamba uthethe neliyo, emva kokuba lalisele libethiwe, wathi, hamba uthethe neliyo, kwaye liyakunika amanzi alo. Kodwa uMoses, enomsimbi, wabaleka waya phaya, walibetha iliwa, amanzi akazange, walibetha kwakhona, wathi, bavukele ndini, sinikukhuphele amanzi kweli liwa na. Uyabona into uThixo wayenzayo, amanzi aphuma, kodwa wathi, nyukela apha, Moses. Eso, yaba sisiphelo sayo, yabona, kufuneka uziqwalasele ezo zinto, ukuze wena, into oyenzayo ngezipho ezingcwele. Kanjengomshumayeli, olungileyo onamandla umshumayeli, aze aphume ashumayele nje ukufumana iminikelo nemali, uThixo uza kumthwalisa uxanduva ngaloo nto. Injalo kanye, kufanele uqwalasele into oyenzayo ngezipho ezingcwele. Kwaye, okanye uzame ukwenza ubungqanga obuthile obukhulu, okanye elukhulu igama esenzela ibandla elithile, okanye ezenzela yena igama elikhulu, ndinokusuka ndibe nomhlangano obusuku obubini okanye obuthathu, ndize ndiyosebenza ndaweni ithile iyenye, ndibe ngothobekileyo, ndihlale ndiphantsi, kwaye niyazi ukuba ndithetha ukuthini. Ewe mhlekazi, yiba ngosoloko egcine indawo yakhe apho uThixo anokwazi ukubeka khona isandla sakhe kuwe. Obu bubomi bangaphakathi ngoku, khumbula. Ke, ngoko, ngalo mhla ndacinga kahle ndiza kuhamba ndinyuke, kwaye ndandothusiwe ngabo bantu. Ndacinga ndiza kufumanisa malunga nalo madoda. Ndaze ke ngaphandle eyadini ndasoloko ndikhangelana nawo. Emva kokuphuma kwenkonzo, ndakhangela ndijikeleza, ndafumana omnye wabo, ndathi, kunjani mhlekazi? Yena wathi, kunjani kuwe? Wathi, ingaba ungulaa mshumayeli mncinane beshumayela ekuseni nje? Mna ndathi, ndandimashumi-23 iminyaka ubudala ngoko. Ndathi, ewe mhlekazi. Waza wathi, ungubani igama lakho? Ndathi, ndinguBrenham. Ndabuya ndathi, elakho? Waza wandixelela igama lakho. Ndaze ndacinga, ulungile ngoku. Ukuba nje ndingakhe ndiqhagamshelane nomoya wakhe ngoku. Abe yena engazi ukuba ndandisenza loo nto. Ndaze ndathi, ulungile, mandithi mhlekazi. Ndathi, nina bantu, ninokuthile apha endingenako. Wathi yena, wakhawumfumana umoya oyingcwele esukela wakholwayo. Mna ndathi, kahle, ndingumbhaptizi. Wathi, kodwa, wakha wamamkela umoya oyingcwele wakholwayo nje. Ndaze ndathi, kahle, mzalwane, uthetha ukuthini? Ndathi, andinayo le nto nina nonke ninayo. Leyo into ndiyayazi, ndathi, ngoba ninento ethile ekhangeleka inamandla, kwaye ke, wathi, wakhe wathetha ngelwimi, ndaze ndathi, hayi mhlekazi, wathi, ndiza kuxelela ngokukhawuleza, wena awunaye umoya oyingcwele. Ndaze ndathi, kulungile, ukuba kuthabatha loo nto ukuze ufumane umoya oyingcwele, mna andinayo. Waze ke wathi yena, kulungile, ukuba uzange uthethe ngelwimi, awunaye yena. Kwaye, ukugcina incoko yakhe ngaloo ndlela, ndathi, kulungile, ndingamfumana phi? Wathi, ngena egumbini phaya, uze uqalise ukufuna umoya oyingcwele. Kwaye, ndatsho kuye, uyazi, wayengazi ukuba ndenza ntoni, kodwa yena, ndayazi ukuba unemvakalelo encinci, engaqhelekanga, ngoba Amehlo akhe aqalisa ukungcenga kancinci njengoko wayejonge kum, waze wa, kodwa yena waye engowenene umKristu. Yena waba ngokuqinisekileyo ongokupheleleyo umKristu, injalo loo nto. Kulungile nacinga, makadunyiswe uThixo. Nantsi apho yona ikhoyo ndunzi. Kufanelwe kukuya kwesi sibingelelo ndaweni ithile. Ndaphuma, ndakhangela konke ndijikeleza, ndicinga. Ndiza kufumana nenye leya indoda. Hayi, xa ndamfumanayo, ndaze ndaqalisa ukuthetha naye. Ndathi, unjani mhlekazi? Wathi yena, khawutsho, ukhonza kweyiphi icawa? Wathi, bandixelela ukuba ngumbhaptizi. Ndathi, yebo. Waza yena wathi, awukabi nayo umoya oyingcwele. Andithi, mna ndathi, kahle, andazi. Wathi, okay, wathetha ngelwimi. Ndathi, hayi mhlekazi. Wathi, awunaye ke. Ndaze ndathi, kulungile, ndiyazi ukuba ndinayo le nto nina nonke ninayo. Ndiyakwazi oko, ndaze ndathi. Kodwa mzalwane wam, ndimfuna ngenene. Wathi, kulungile, nali ayichibi, lilungile. Mna ndathi, ndandibhaptiziwe. Kodwa, ndathi, andiyamkelanga le nto nina nonke ninayo. Ndathi, nina ninokuthile endikufuna ngenene. Waza yena wathi, kahle ke, oko kulungile. Ndandizama ukubambisela, uyabona, kwaye ukubandile. Xa ekugqibeleni, ndathi ndawufumana umoya wakhe. Ngoku, le yayiyenye indoda. Ukuba ndakhe ndathetha noyena wakhe waphantsi umhana Hanisi, lowo yayingomnye wabo. Wayehlala, umfazi wakhe waye enentloko emnyama, yena wayehlala noneenwele ezigwangqa, futhi enabantwana ababini kuye, esela, qalekisa, ehamba izirhoxo, nayo yonke into enye, kodwa ephaya, phakathi, ekwathetha ngeelwimi aze aprofete. Ndaze ndathi, Nkosi, ixole, yagoduka, injalo lona. Ndathi, ndiza kufumana nje, andinako ukuyiqonda le. Ibikhangeleka njengosikelelekileyo umoya oyingcwele usihla, kwaye kulaa mhana Hanisi. Ndathi, ayinakuba njalo. Kuko konke oko. Ngalo lonke eli thuba lide ngoko, mna ndifunda kwaye ndilila, ndicinga ukuba ndingakhe ndiphume kunye nabo, mhlawumbi ndingafumanisa ukuba yayimalunga nantoni na. Nanku omnye engumKristu wenene, aze omnye abe ngumhana Hanisi wenene. Ndaze ndacinga, kuyini na oku? Oh, ngathi Thixo, mhlawumbi kukho isiphoso kum. Ndaze ndathi, ekubeni ndingulowo uthabatha izinto ngaloo ndlela zibhalwe ngayo, oku yaku ifanele kukuba ndikubone eBhayibhileni. Imele ukuze ibekwe kum yonke into eqhubekayo. Imele kukuphuma kule Bhayibhile, kungenjalo iphosakele. Imele kukuba iphume apha. Inokungqinisiswa eBhayibhileni, hayi nje kwindawo enye, kodwa imelwe kukuba ize yonke indlela ukunqamleza iBhayibhile. Imele kukuyikholwa. Imele kukuba ibe njengesisila sehobe ize inxibane ngokudibeneyo naso sonke isibhalo okanye andiyikholwa. Kwaye ngoko, ngokuba uPaulus wathi, ukuba ingelosi evela ezulwini iyeza ishumayele nayiphi engenye ivangeli, yona mayisingelwe phantsi, ke ndikholelwa iBhayibhile. Kwaye ndathi, andizange khe ndibone naye efana nalaa nto eBhayibhileni. Kwiminyaka emibini kamva, emva kokuba ndilahlekelwe ngumfazi wam nento yonke, ndandiphezulu phaya eGreensmill, ndikwindawana yam yakudala phezulu phaya ndithandaza. Ndandisele ndiphaya emqolombeni wam iintsuku ezimbini okanye ezintathu, kwakuziintsuku ezimbini. Ndaphuma ukuya kufumana ukuphefumla kancinci, khe ndibethwe ngumoya. Kwaye xa ndandihamba ndiphuma apho, iBhayibhile yam yayihleli ngaphandle phaya esiphelweni sesiqobo njengokuba ungena. Umthi omdala owawuwiswe ngumoya unefolokhwe kuyo. Ngoku nina unefolokhwe iphakame ngolu hlobo, wona umthi ulele phantsi, kwaye ndandihleli ndingxabazele kweso siqobo ndize ndilale apho ebusuku ndijonge phezulu esibhakabhakeni kanjeya, sandla sam silele phezu ngolu hlobo. Ngamanye amaxesha ndingene ebuthongweni ndilale kanye phandle kweso siqobo kanjalo thandaza. Bendiye ndibe lapho iintsuku eziliqela nje ndingadli okanye ndisele kuphela ndithandaze. Kwaye ndaphuma ukuze ndibethwe ngumoya ngaphandle kwaloo mqolomo. Kwakupholile kwaye kufumile ngaphakathi phaya. Ke ngoko ndaphumela phandle, nako kulele iBhayibhile yam apho ndandiyishiye khona ngezolo, kwaye yaye ivuleke kumaHebhere sesithandathu isahluko. Kwaye ndaqalisa ukufunda apho, masithi sishiye sidlulele kwelokukhula, singabuyi siseke ngelokuqala emisebenzini efileyo nokukholwa kuThixo, njalo njalo. Kuba akwenzeki kuba abo babekhe bakhanyiselwa benziwa basiva isipho semazulwini nobizo, njalo njalo. Kodwa yathi, kodwa ameva neenkunzane, lowo ukufutshane nengqalekiso nesiphelo sawo amanzi, imvula iza futhi phezu komhlaba ukuze iwunxibise, ize iwulungise ngenxa yabo abo kwakufutshane nengqaliseko, benameva neenkunzana, besiphelo sisa ekutshisweni. Kwaza okuthile kwathi, ndacinga, nantsi ke yona, ndiza kuva ngoku nantonye na yena, yena undivusela apha, kulungiselela ukundinika umbono kanye ngoku. Ndalinda apha kweso siphelo seso siqobo, ndalinda. Ndaphakama, ndahamba ndisihla emva naphambili, phezulu naphantsi, ndabuyela khona, akwenzeka nto, ndabuyela emqolombeni wam kwakhona, akwenzeka nto, ndema apho, ndacinga, kahleni, yintoni le? Ndaya eBhayibhileni yam kwakhona, ndaze, oh, yandongamela kwakhona, ndayiphakamisa, ndaze ndacinga, yintoni elapho yena afuna ndiyifunde, ndaqhubeka ndifunda ukwehla malunga ne, nguquko kuThixo nokholo. Njalo njalo. Ndaze ndafunda ukwehla apho ithe imvula eza futhi phezu komhlaba ukuwunxibisa ize ulungise oko ubenzelwe bona ngoba apho kodwa ameva neenkunzane ezikufutshane nengqalekiso nesiphelo sazo sisa ekutshisweni. Ndaze oh ibiye nje indiqikiqe. Ndaze ndacinga Nkosi ingaba uza kundinika umbono wantoni ndandiphezulu phaya ukuya kumcela into ethile iyenge. Kwaza konke ngesaquphe phambi kwam, ndabona ihlabathi, liqengqeleka, kwaye lonke lithiwe tyaba lalucwecwe. Kwaye naku kuhamba indoda enxibe mhlophe, iqwanyile, ihlwayela imbewu kanje, yaze yakuba imkile, kweza nje isandula kusithela, ngaphaya kwendulo, naku kusiza indoda emva kwayo, inxibe ezimnyama, ijonge phantsi, ihlwayela imbewu, kwaze xa imbewu ezilungileyo ziphuma, kwaba ingqolowa. Kwathi xa imbewu ezimbi ziphuma, zaba lukhula. Kwaze kwafika imbalela enkulu emhlabeni, yaza ingqolowa yathokombisa intloko yayo yajinga, njengokuba iyatshabalala, ifuna amanzi. Ndaza ndabona bonke abantu bephakamise izandla zabo, bethandaza kuThixo, ubathumela amanzi. Ndaza kwaoko, ndabona ukhula, luthokombise intloko yalo, luqubudela amanzi. Kanye ngoko, nje amafu amakhulu, anqamleza nemvula yaphokoka. Kwaye xa yenzayo, laa ngqolowa incinci ibikade igobile, yathi yema nkqo, lwaza nokhula oluncinci obeselucaleni kwayo, wathi lwema nkqo, ndacinga, kahle, yintoni naleya? Kwa oko yeza kum, nantso apho ikhoyo, imvula enye ethi ikhulise ingqolowa, ikwayiyo ekhulisa ukhula. Kwaye umoya oyingcwele omnye, unako ukwehla kwigquba labantu. Kwaye usikelele umana hanisi ngohlobo nje olunye othi usikelele abanye. UYesu wathi ziziqhamo zabo eniya kukubona ngazo. Ingekuko ukuba uyakhwaza okanye uyagida. Kodwa ziziqhamo zakhe oya kumazi ngazo. Ngathi nako apho ukhoyo. Ndiyifumene Nkosi. Ngathi ngoko okuya kuyinyaniso ngenene. Le ndoda isenokuba nazo izipho. Ube ungamazi uThixo, ke ngoko ngoko, ndandisiba nokugxeka kakhulu ukuthetha ngelwimi, niyabona? Kodwa, ngenye imini, ngoko, indlela uThixo wakungqinela ngayo oko kum, ndandibhaptiza ezantsi emlanjeni, abaguqulwa bam bokuqala, kumlambo iOhio, yayingumntu weshumi elinesixhenxe, endandimbhaptiza, ndisaqalisa ukumbhaptiza ndathi, bawo, njengokuba yena ndimbhaptiza ngamanzi, wena mbhaptize ngomoya oyingcwele. Ndaqalisa ukukumtywilisela emanzini, kwaza kanye ngelo xesha, uqhithelo lwenza luvela emazulwini phezulu, nako kusiza okuya kukhanya, kukhazimla kusehla, amakhulu ngamakhulu abantu elunxwemeni, kanye ngeyesibini intsimbi emva kwemini ngoJuni, yaze yajinga kanye phezu kwalapho ndandikho. Izwi lathetha lisuka apho lathi, njengokuba uYohane umbhaptizi wathunyelwa ukuza kwandulela ukuza kokuqala kukaKristu, wena unomyalezo oza kuzisa ukwandulelwa kokuza kwesibini kukaKristu, kwaye kwaphantse kunothusele kufayeni. Ngaze ndabuyela umva kunye nabo bonke abantu apha, amadoda angabanyibilikisi nabo bonke babo, abathengisi bamayeza nabo bonke enxwemeni. Ndandibhaptize malunga namakhulu amabini okanye amathathu ngalamva kwemini, kwaye xa bathi bandikhupha bendirhola ngaphandle emanzini, amadikoni njalo njalo enyuka, andibuza athi, bekuthetha ukuthini okwakukhanya. Iqela elikhulu labantu abantsundu abavela kwibandla laseGilead Baptist kunye naseLone Star ezantsi phaya, kwaye uninzi lwabo lwalulapho, baqalisa isikhalo xa bathi babona oko kwenzekayo. abantu besifa isiqaqa. Intombazana endazama ukuyikhupha isikhitshaneni apho ihleli apho inxibe isuti yokuqubha. Utitshalakazi wesikolo secawe webandla ndaze ndathi, ubungenakukhe uphume na, Maji? Yena wathi, Billy, akunyanzelekanga ndide ndiphume. Ndathi, injalo loo nto, akunyanzelekanga. Kodwa bendiya kuba nentlonipho eyaneleyo kwivangeli ngokude ndishenxe apho ndibhaptiza khona. Yena wathi, andinyanzelekanga ndenze oko. Kwaye xa wayehleli phaya ekrukrutheka futhi endihleka ndibhaptize ngoba wayengakholelwa ekubhaptizeni ke ngoko xa ingelosi yenkosi yehla yakekelela ngaphambili kweso sikhitshana. Namhlanje laa ntombazana ikwindawo yabagula ngengqondo ke awunako nje ukuba ungadlalisa nguThixo, yabona? Ngoku emveni koko intombazana entle yaya kusela emva koko waze wabethwa ngebhotile yebhiya ibhotile yabusika bonke ubuso bayo ukwehla owoyikekayo ngenkangeleko umntu kwaye apho oko kwenzekayo. Kwaye ngoko konke ukwehla ebomini bendiyibona loo nto, ndiyibona ihamba, ndiyibone laa mibono indlela ezo zinto bezisenzeka ngayo. Ngoko kwithutyana emveni koko yathi gqolo indihlupha kakhulu, wabe wonke umntu endixelela ukuba ayichananga. Ndanduluka ukuya kwisikhundla sam phezulu phaya apho ndasoloko ndithandazela khona, kwaye ndakungakhathaliseki nokuba ndithandaza kangakanani, ndicela oku ya ukuba kungezi kum ibiye ize nakanjani na. Kwaye ke nje ndandingusomahlathi wesizwe saseIndiana, kwaye ndangena kwabe kukho indoda ihleli apho umzalwane wombethi wohathi emnqubeni. Waze wathi, Billy, ubungenakukhe uphalise kunye nam ukuya emedicine ngale mva kwemini? Mna ndathi, andizukwazi, kufuneka ndiye phezulu ebuhlathini. Ndaye bendijikele nje endlwini ndisakhulula ibhanti lam, ibhanti lompu nezinto, kwaye ndidophola imikhono yam. Saye sihlala kwincinci enamagumbi amabini indlu, kwaye ndandiza kuhlamba ndize ndizenzele into edliwayo. Ndakuba ndihlambile ndisahamba ukujikela ecaleni kwendlu phantsi koko omkhulu umthi wemapile, kwazange saquphe ukuthile kwathi, kwaye ndaphantse ndawa isiqaqa ndajonga ndabe sendisazi ukuba yileya kwakhona. Ndahlala kuloo manyathelo waza watsiba ephuma emotweni yakho baleka esiza kum wathi, Billy, kuyayoba. Ndathi, hayi mhlekazi. Wathi, yintoni undonakele, Billy? Ndaze ndathi, andazi. Ndathi, qhubeka uhambe nje wena mntakwethu, kulungile. Nkosi. Inkosikazi yami yaphuma isiza nejaki yamanzi waze wathi, sithandwa, yintoni ingxaki? Ndathi, akukho nto sithandwa. Ke yena wathi, yiza ngoku, ukudla kulungile. Waze wajikelisa ingalo yakhe kum ezama ukundingenisa. Ndathi, sithandwa, ndifuna ukuxela into ethile. Ndathi, bafonele ubaxelele ukuba ndizukuphuma ndiye phaya kule imva kwemini. Ndathi, midi sithandwa. Ndathi, ndiyazi ukuba entliziyweni yam ndithanda uYesu Kristu. Ndiyazi ukuba ndidlule ukufenya ndangena ebomini, kodwa andifuni ukuba umtyholi abe naye nantoni na yakwenza nam. Ndaza ndathi, andinako ukuqhubeka ngolu hlobo, ndilibanjwa. Ndathi, lonke ixesha xa le nto iqhubeka isenzeka, izinto ezinjeya kunye nale mibono efika njalo njalo ngolwa hlobo okanye nokuba yintoni na ndathi yenzeka kum, ndandingayazi ukuba ngumbono, ndandingayibizi nokuba ingumbono. Ndathi, la maphutshana kanje, ndathi, andiyazi ukuba yintoni leyo. Kwaye sithandwa, andifuni kwenza buyatha naye, bandixelela ukuba ingumtyholi kwaye ndithanda iNkosi uYesu. Oh, yena wathi, Billy, akufanelanga ukuba umamele into abantu abakuxelela yona. Ndathi, kodwa sithandwa, jonga abanye abashumayeli. Ndathi, andiyifuni. Ndathi, ndiza kuya endaweni yam ematyholweni, ndinamalunga needola ezilishumi elinesihlanu uze umnakekele uBilly. UBilly wayeseyinkwenkwe ngoku, umfo omncinci kakhulu. Ndathi, wena thatha oko, kunanele wena noBilly ukuze niphile kuko ithutyana. Bafonele ubaxelele ukuba ndiza kubuya ngomso, kwaye ndisenokungaze ndibuye. Ukuba andikabuyi kwiintsuku ezintlanu, fakani indoda endaweni yam. Ndaze ndathi, Midi, andisokuze ndiphume kula matyholo de uThixo andithembise ukuba uya kuyisusa laa nto imke kum ize ingaze ibe iphinde yenzeka khona. Inga nje okokungazi umntu anokuba nako. Ndaza ndinyukela phaya ngoba busuku. Ndabuyela ngaphakathi kulaa mkhukhwana mdala, phambi kokuba kube lusuku olulandelayo. Kwakusele kubusemva kwexesha. Ndandiza kuya ndinyukele enkampini yam njengomso, phezulu kude ekujikeleni intaba okanye induli gxebe. Ndize ndinyukele ematyholweni apho andiqondi ukuba i-FBI yayinokundifumana phezulu phaya. Ke lo mkhukwana mdala ndandithandaza yonke loo mva kwemini, naphambi kokuba kurhatyele bendiye ndithandaze. Ndandifunda phaya eBhayibhileni apho ithi umoya wabaprofeti ululamela umprofeti. Ndandingakuboni kakuhle oko. Ke kwaba mnyama kakhulu kulaa mkhukwana mdala, apho ndandidla ngokuthiya khona xa ndandiseyinkwenkwe. Ndandinentambo yokuthiya iphumela apho. Ndize ndinyukele phaya ndilobe, ndize ndihlale ubusuku bonke. Yayingomdala uvukuvuku umkhukhu omncinci uhleli khona phaya, wawulapho iminyaka. Mhlawumbi wayengowomhlali othile ngaphambi kokuba ube yiloo nto. Ndaye ke ndilindile nje phaya ndaze ndacinga. Kulungile, kodwa kwaba sisithuba sentsimbi yokuqala, eyesibini nesithathu ekuseni. Ndandinyuka ndisihla emgangathweni ndisiya emva naphambili. Ndachopha kwesinye esidala isitulo apho esincinane, hayi isitulo encinane, ibhokisi endala yento. Ndaze ndahlala phantsi apho ndaze ndacinga, oh Thixo, kutheni usenza le nto kum? Ndathi, bawo, uyazi ukuba ndiyakuthanda, uyazi ukuba ndiyakuthanda, kwaye andifuni kuphathwa ngumtyholi, andifuni ukuba ezi zinto zenzeke kum. Nceda Thixo, musa ukuphinda uyivumele ukuba ize yenzeke kwakhona. Ndathi, ndiyakuthanda, andifuni kuya esokweni. Unceda ntoni ukuba ndishumayele ndize ndizame ndize ndifake igalelo lam ukuba kwamna andilunganga? Ndaye, andisimna ndodwa esokweni, ndikwalahlekisa amawakawaka abanye okanye amakhulu abanye ngaloo mihla. Ndathi, ndandinolungiselelo olukhulu. Ndaze ndathi, kulungile, andisafuni ukuba le nto ize iphinde yenzeke kum kwakhona. Ndaze ndahlala kwesi situlwana kwaye nje ndisahleli, oh, ngokungathi kololu hlobo nje kanjeya. Kwaza ngequbuliso ndabona ukukhanya kudanyaza egumbini. Ndacinga ukuba kukho umntu ozayo ephethe itotshi. Ndalaqaza ndacinga kahle, kwaye nantsi ilapho kanye phambi kwam nezo zindala iibhodi zeplanga emgangathweni, kwaye nako ilapho kanye phambi kwam yayisisitovana esidala segqongo sibekwe ekoneni, umphezulu ukrazukile wasuka kuso. Kwaye kanye phakathi apho kwakukho ukukhanya emgangathweni phantsi. Ndaze ndacinga kahle, iphi laa nto? Kahle, le ayinakuba iyeza. Ndajonga ukujikeleza, nantso ilapho ngentla kwam kwa oku kukhanya kunye kanye phaya phezu kwam kujinga kanye ngolwa hlobo. Kujikeleza isangqa njengomlilo, ubuluhlaza gwangqa ngebala kusithi kanjalo njengaphezulu kwako kanjalo. Ndaza ndajonga lona ndacinga, yintoni naleya ngoku yandoyikisa? Ndeva kukho umntu ozayo ehamba nje kuphela engenazihlanga. Ndaze ndabona unyawo lomntu lungena. Kwakumnyama egumbini konke kuphela, iyiloo ndawo kona kwakukhanyise nkqo phantsi. Ndaze ndabona unyawo lomntu lungena, waza xa engena egumbini wahambela enyuka. Waye yindoda emalunga khangaleka ngathi ubunzima bayo ngamakhulu amabini ubunzima. Waye nezandla zakhe zisongiwe kanje. Ngoku ndikhe ndayibona ikuqhwithela, ndikhe ndayiva ithetha nam, ndayibona ikwimo yokukhanya. Kodwa kwakukokokuqala ukuba ndibe ndibone umfanekiso wayo. Ndahamba yeza kum sondela kakhulu, ngamahle ayinene zihlobo. Ndandicinga ukuba intliziyo yam iyakumakum. Khawufana ucinge, zibeke apho, ibiya kukwenza uzive kwangaloo ndlela inye. Usenokuba mhlawumbi sohambe umgama kunam, usenokuba ubungumKristu ithuba elide, kodwa ibiya kukwenza uzive kwangolwa hlobo. Ngoba emva kwamakhulu namakhulu amaxesha okundwendwelwa iyandingxwelerha xa yena esondela. Yona maxa wambi ide indenze ide ndiphantse ndiyobe, ndivele ndiphelelwe ngamandla xa ndishiya iqonga amaxesha amaninzi. Ukuba ndihleli ixesha elide ndicima pam izibane kum. bakhe bandiqhube ukujikeleza nam iiyure ezininzi ndibe ndingazazi nokuba bendiphi kwaye andinako ukuyicacisa. Funda apha eBhayibhileni, yona iza kuyicacisa ukuba iyintoni na. Isibhalo sitsho njalo ke. Ndandihleli phaya ndimjongile, ndandibusiphakamisa isandla sam kanjeya. Yena wayejonge ngqo kum engumntu othandekayo impela, kodwa waye enezwi elinzulu ngenene. Waze wathi, "Musa ukoyika, ndithunyelwe ndivela ebukhoneni boThixo onamandla wonke." Kwaye xa wathethayo elaa lizwi yaba lilo ilizwi elinye nelo lathetha nam ndiseneminyaka emibini ubudala. Konke ukunyuka susela ngoko ndayazi ukuba yayinguye ndaze nacinga ngoku. Kwaye yive ukuphulaphula incoko, ndiza kuyicaphula kangangoko ndinokuba nako, ndisazi igama negama ngoba akunakuba lula ukuyikhumbula. Yena ndathi, ndamqwalasela ngolo hlobo. Yena wathi, "Musa ukoyika," ngokuzola nje wathi, "Ndithunywe ndivela ebukhoneni boThixo onamandla wonke ukuza kukuxelela ukuba ukuzalwa kwakho okungaqhelekanga, njengoko nisazi ukuba uzalo lwam lwaba yintoni phezulu phaya, okwakukhanya kunye kwajinga phezulu kwam xa ndandizalwa." Waza ke wathi, "Ukuzalwa kwakho okungaqhelekanga kunye nobomi obungaqondwanga ibikukubonisa ukuba wena uya kuya lonke ihlabathi uthandazele abantu abagulayo." Wathi, "Akukhathaliseki nokuba abagula yintoni." Kwaye yena watyumba uThixo ungumgwebi wam, uyazi ukuba watyumba umhlaza. Wathi, "Nantoni na ukuba ubenza abantu bakukholwe uze unyaniseke xa uthandaza? Akukho kwanto eya kuma phambi kwemithandazo yakho." Itsho nkqu nomhlaza, yabona, "ukuba ubenza abantu bakukholwe." Ndaze ndabona ukuba wayengelulo utshaba lwam, waye engumhlobo wam. Ndandingazi nokuba ndandisifa na okanye kwakusenzeka ntoni xa wayesondela kum ngolo hlobo. Ndaza ndathi, "Kahle mhlekazi," ndathi, "ndingu." "Ndandisazi ntoni malunga neempiliso kunye nezinto ezinjalo ezo zipho." Ndathi, "Kahle mhlekazi, ndingumntu olihlwempu." Ndaze ndathi, "Ndiphakathi kwabantu bakowethu, ndihlala nabantu bakowethu abangamahlwempu, andifundanga." Ndathi, "Kwaye andinakukwazi, abasayi kundiqonda mna." Ndathi, abasayi kundiva mna. Waza yena wathi, "Njengokuba umprofeti uMoses wathi wanikwa izipho ezibini, imiqondiso xebe, ukungqinela ulungiselelo lwakhe, ke nawe uya kunikwa ezimbini, ke nawe unikwe izipho ezimbini ukuze zingqinele ulungiselelo lwakho." Wathi, "Esinye saso siyakuba uyakubamba umntu omthandazelayo ngesandla esakho sokhohlo esabo sibe sesokunene." Waze wathi, "Uze nje ume uzole, siyakuba ne kuyakubakho imvakalelo ebonakalayo eyakwenzeka emzimbeni wakho." Waze wathi, "Uze uthandaze, ize ithi ukuba iyemka isifo eso simke kubo abantu. Ukuba ayimki, cela nje intsikelelo uhambe umke." Kahle ndatsho, "Mhlekazi, ndinoloyiko lokuba abasayi kundamkela." Yena wathi, "Into elandelayo iya kukuba ukuba bathe abakuva oko, ke baya kukuva oku." Wathi, "Ngoko kuyakwenzeka ukuba uyazi ncakasana imfihlelo yentliziyo yabo." Wathi, "Oku baya kukuva." Kulungile, ndathi, "Mhlekazi, seso isizathu sokuba ndibe lapha ngokuhlwanje. Ndixelelwe ngabefundisi bam ukuba ezo zinto bezisoloko zindifikele bezingalunganga." Wathi, "Yiloo njongo kanye owayizalelwayo kweli hlabathi, yabona, izipho nobizo zingaphandle kwenguquko." Wathi, "Wena wazalelwa kweli hlabathi ngenxa yaloo njongo." Ndaze ndathi, "Kahle mhlekazi, ndathi, loo nto abafundisi bam bandixelela ukuba yona ingumoya ongendawo." Ndaze ndathi, "Bona, yiloo nto ndilapha ndithandaza." Kwaye nako awandicaphulela kona, walamanisa kum ukuza kwenkosi uYesu kwityeli lakhe lokuqala. Ndaze ndathi, "Okona kwakungaqhelekanga kwaba kukuthi, bahlobo, kahle, ndiza kukha ndinqumame apha umzuzu ndibuye umva. Okona kwandenza ndoyika ngaphezulu kunakuqala, rhoqo ndidibana nomntu ochazayo, bebeye baqonda ukuba okuthile kwenzekile, babevele nje ba oko kwakuphantse kundibulala. Ngokomzekelo, ngenye imini umzala wam nam sasisehla sinqumla kumabala emiboniso, kwaye sasise ngamakhwenkwe nje sizihambele, ke kwakukho umncinane wakudala umxhazi ehleli apho kwenye yezo ntente, inenekazi eliselula elihle ngenkangeleko, lona inenekazi eliselula wayehleli apho, kwaye thina sonke sizihambela sidlula. Yena wathi, "Kawuthi, wena sondela apha umzuzu." Sazathi namakhwenkwe sobathathu saguquka. Waza wathi, "Wena unesikipa esinemica." Lo yayindim. Ndaza ndathi, "Ewe nkosazana, ndandicinga ukuba mhlawumbi wayefuna ndiye kumfunela ikhoke okanye into ethile enye kwanjalo, kwaye waye elinenekazi eliselula. Mhlawumbe sandula kugqiba amashumi amabini okanye into ethile ehleli apho." Ndaza ndaya ndathi, "Ewe nkosazana, ndingakwenzela ntoni?" Yena wathi, "Kawuthi, ubusazi na ukuba kukho ukukhanya okukulandelayo? Wena wazalelwa phantsi kophawu oluthile." Ndathi, "Uthetha ukuthini?" Wathi, "Ewe, wena wazalwa phantsi komqondiso othile, kukho ukukhanya okukulandelayo. Wena wazalelwa olungcwele ubizo." Ndathi, "Suka umke apha mfazi ndini, qalisa ukuqhubeka ndisimka, ngoba umama wam wasoloko endixelela ukuba ezo zinto zizezikamtyholi." Wayenyanisile ke mna oko kwakundoyikisa. Ngenye imini yaxa ndandisengusomahlathi, ndandinyuka ebhasini, ndaze ndakhwela ebhasini, ndandisoloko ndikhangeleka njengonemimoya. Ndandime apho kwaye la Matilosh wayeme emva kwam. Ndaye ndisiya kugada, ndandisiya phezulu kuHenryville Forestry ndikhwele ebhasini. Ndaqhubeka ndisiva ukungaqhelekanga okuthile. Alaqaza jikelele apho, kwaze nako kuhleli apho umkhulu osisidudla umfazi enxibe kakuhle. Wathi, "Kunjani?" Ndathi, "Kunjani kuwe?" Ndandicinga ukuba ngumfazi nje, niyayazi, oncokolayo. Ke mna ndandicinga nje. Yena wathi, "Ndingathanda ukuthetha nawe umzuzu nje." Ndathi, "Ewe nkosazana." Ndaguquka. Wathi yena, "Ubusazi na ukuba wena wazalwa phantsi komqondiso?" Ndacinga, omnye wabo bafazi batenxileyo. Ke mna nje qhubeka ndijonge phandle, ndaza ke ndathetha kwalizwi. Ndaqhubeka nje. Yena wathi, "Ndingathetha nawe umzuzu nje?" Ndavele nje wathi, "Musa ukwenza ngolo hlobo." Qhubeka ndijonge phambili. Ndacinga, oku ayikuko okunokwenziwa linene. Wathi, "Ndingathanda ukuthetha nawe nje okomzuzu." Qhubeka nje ndijonge phambili. Ndandingamhoyanga kwayena. Okungqalileyo ndacinga, "Ndiyakholwa, ndiza kukhe ndibone ukuba uza kuthetha njengabanye na." Ndaguquka ndacinga, "Oh bethu, oko kuya kundincancazelisa, ndiyazi, ngoba ndandikuthile ukucinga loo nto." Ndaguquka. Wathi yena, "Mhlawumbi kungcono ndizicacise." Wathi, "Ndingofunda ngeenkwenkwezi." Ndathi, "Ndiyicingile ukuba ubuyinto enjalo." Wathi, "Ndisendleleni eya eChicago ukuya kubona unyana wam ongumshumayeli waseBhaptisi." Ndathi, "Ewe nkosazana." Wathi, "Ingaba ukho umntu owakhe wakuxelela ukuba wena wazalwa phantsi komqondiso?" Ndathi, "Hayi nkosazana, ndandimqhathi, uyabona." Ndaze ndathi, "Ndandifuna nje ukubona ukuba wayeza kuthini." Waze wathi, ndathi, "Hayi nkosazana." Waza yena wathi, abazange abashumayeli bakhe bakuxelele." Ndathi, "Andinakwanto yakwenza nabashumayeli." Waza wathi, "Ehe." Ndathi, "Mna yena wathi kum, ndathi, "Kulungile." Wathi, "Ukuba ndinokukuxelela nje ngqo ukuba wena wazalwa nini, uya kundikholelwa?" Ndathi, "Hayi nkosazana." Yena wathi, "Kulungile, ndingakuxelela ukuba wena wazalwa nini." Ndathi, "Mna andiyikholelwa." Waza wathi yena, "Wena wazalwa ngoApril ngowesithandathu umhla ngo-1909 ngentsimbi yesihlanu ekuseni." Ndathi, "Injalo loo nto." Ndathi, "Uyazela phi loo nto?" Ndathi, "Xelela lo Matilosha apha ukuba yena wazalwa nini." Wathi, "Andinako." Ndathi, "Ngoba wazi njani?" Wathi, "Jonga mhlekazi." Wathi, "Xa wayeqalisa ukuthetha ngolu fundo lweenkwenkwezi ngoku." Waze wathi, "Kho emva kwenani elinga leminyaka." Wathi, "Uyakhumbula xa ikhwezi lokusa lezayo elo lathi lakhokelela izazi kuYesu Kristu?" Ndaze ndababuthandabuza, "Uyazi." Ndathi, "Kahle, akukho nto ndiyaziyo ngezenkolo." Wathi yena, "Kulungile, wakhe weva ngezazi ezafika zisiza kubona uYesu?" Ndathi, "Ewe." Waze wathi, "Kulungile, yayizintoni izazi?" "Oh," ndathi, "yayingabantu nje abanolwazi, yiloo nto endiyaziyo." Wathi, "Kulungile, yintoni isazi?" Wathi, "Yiloo nto ikwanye mna endiyiyo, i-astrologist oqwalasela iinkwenkwezi, babizwa njalo." Waze wathi, "Uyazi, ngaphambi kokuba uThixo enze nantoni na emhlabeni, yena usoloko eyidandalazisa ezulwini ize ngoko emhlabeni." Ndathi, "Mna andazi." Waza wathi yena, "Kulungile, wakhankanya ezimbini okanye ezintathu, zambini, zantathu iinkwenkwezi, njengoMars, uJupiter kunye noVenus, yayingezizo ezo." Kodwa wathi, "Zanqamleza iindlela zazo zaze zahlangana zenza." Wathi, "Yaba zizazi ezintathu ezathi zeza kubona iNkosi uYesu." kwaye esinye sasisuka kumlibo kaHamu esinye kokaShem size esinye kokaYafete. Wathi xa zathi zahlangana eBethlehem ezintathu iinkwenkwezi ezazivela, wonke umntu emhlabeni wathi, banento yokwenza neenkwenkwezi. Wathi, buza umatiloshe lowo, xa inyanga icima ize nezinto zesibhakabhaka zisithele, umsinga wokuzala kolwandla awuthi uhambe nayo na ungene. Ndathi, akufuneki nokuba ndide ndimbuze oko, ndiyakwazi. Wathi yena, kulungile, ukuzalwa kwakho kunento yokwenza neenkwenkwezi phezulu phaya. Ndaze ndathi, kahle, leyo andiyazi. Waze yena wathi, ngoku, ezi zazi zintathu. Wathi, xa zona iinkwenkwezi ezintathu, xa zona zaphuma zivela kumacala ahlukeneyo, baze zaya kudibana eBethlehem. Kwaye bathi bafumanisa ngophando, kwaye enye yayiyeyomlibo kaHamu, uShem noYafete, onyana abathathu bakaNowa. Waza wathi, baze bafika, banqula inkosi uYesu Kristu. Wathi, xa besimka, wathi, beza bephethe izipho, baze bazibeka kuye. Waze wathi, uYesu Kristu wathi kulungiselelo lwakhe, ukuba xa levangeli ithe yashunyelwa kulo lonke ihlabathi, abakaHamu, kaShem, nabakaYafete abantu, ngoko, yena uya kubuya kwakhona. Waza wathi, ngoku, ezo nkwenkwezi, ezezulu iinkwenkwezi, njengokuba zihamba-hamba, wathi, zathi zahlukana, azizanga zaphinde zaba semhlabeni susela ngoko, oko zaziwayo. Kodwa, wathi, qho ngeminyaka eminga, zinqamleza izangqa zazo kanje, ukuba ukukho wazi ngonkwenkwezi apha, usenokuba uyayazi ukuba wayethetha ngantoni, andazi mna. Ke, xa wayethetha, wathi, zinqamleza ngolu hlobo, waze wathi, njengesikhumbuzo sesona sakha sasikhulu isipho eso sakha sanikwa uluntu, xa uThixo wanikela ngonyana wakhe, xa ezi kwenkwezi zinqamleza kwakho, ngoba, wathi, uthumela esinye isipho emhlabeni. Wathi, wena, uzelwe ekunqamlezeni kwela xesha. Wathi futhi, seso isizathu sokuba ndiyazi. Kulungile, ngoko ndathi, nenekazi ndini, indawo yokuqala, andikholelwa kwanto malunga nayo, andinankolo, ndaye andifuni kuva malunga nayo kwakhona, ndahamba ndimka, ke ndaye ndamnqamlela kufutshane, ke ndaza ndahamba ndaphuma. Kwaye lonke ixesha nanini ndihlangana nomnye wabo, bekuye kube yiloo ndlela, ndaze ndacinga, kutheni la madimoni esazi le nto nje, ngoko abashumayeli besithi, lowo ngumtyholi, lowo ngumtyholi, bandenza ndade ndayikholelwa. Ke ngoko, ngobo busuku phezulu phaya xanda, xa yena wathi wabhekisela kokuya, ndambuza, ndathi, kahle, kutheni le nto bonke aba bavumisi nezinto ezinjalo, kunye naba baphethwe ngumtyholi abantu, besoloko bona bendixelela ngayo, baze bona befundisa abazalwane bam, bandixelele ukuba ingumoya ongcolileyo. Ngoku, phulaphula oko wakuthethayo, lo, yena ojinga phaya emfanekisweni. Yena wathi, njengokuba kwakunjalo ngokuya, kukwanjalo ke nangoku, aze waqalisa ukundikhombisa ukuba, xa ulungiselelo lwenkosi uYesu Kristu lwaqalisa ukuthabatha indawo, abefundisi bathi, wayengubhelezabhubhe, umtyholi, kodwa amadimoni wona athi, wayengunyana kaThixo, oyingcwele, kaSirayeli, amadimoni. Kwaye, jonga kuPawulos noBhanabhasi xa babelapho beshumayela, abalungiseleli bathi, la madoda aphendula ihlabathi phantsi naphezulu, kwaye anomtyholi angumtyholi. Waze omncinane onomoya wemilozi phandle esitratweni wabaqonda ukuba uPawulos noBhanabhasi babengamadoda kaThixo. Wathi, aba bangamadoda kaThixo asixelela ngendlela yobomi. Ingaba kunjalo, abanquli bemimoya kunye nabavumisi abaphethwe zidemoni abantu. Kodwa thina senziwa muncu sithonyakaliswe imfundo yekwalizwi side singazi kwanto ngaye umoya. Ndiyathemba niyakundithanda emva koku, kodwa injalo yona, nditsho nkqu namaPentecost, oku kwawo, injalo kanye. Ukukhwaza nokududa ujikeleza akuthethi ukuba kukho into oyaziyo malunga nomoya, ukuhlangana kokunokwakho, ubuso ngobuso, yiloo nto idingayo. Olo, luhlobo lwebandla uThixo alungiselela ukulivusa, injalo loo nto, xa behlangana kubunye namandla bekumoya. Kwaye, wakhomba kuloo nto, waze wandixelela ngohlobo abalungiseleli abanokungayiqondi ngayo. Kwaye, wandiqinisekisisa ukuba abalungiseleli abakhange bayiqonde yona. Kwaye, xa wandixelela konke malunga noku nendlela awathi uYesu, ndathi, kahle, kuyini malunga noku ezi zinto zenzekayo kum. Kwaye, uyabona, yena wathi, ziya kuphinda-phindana, zize zikhule ngokukhulu. waze wandidlulisela endixelela ngendlela uYesu awayenza ngayo uhlobo yena yena awathi waza waye wayezele ngamandla awayesazi ngawo izinto kwangaphambili aze axelele abafazi equleni engabangi ukuba ungumphilisi ebanga ukuba wenza ezo zinto njengoko uba wayembonisa. Mna ndathi, kulungile, hlobo luni ke lo moya olo beliya kuba lulo. Wathi, lowo yayingumoya oyingcwele. Waze okuthile apho kwenzeka ngaphakathi kum ukuze ndiqonde ukuba kwale nto endithe ndayizela ngomva yayiyo uThixo wandizisela yona apha. Ndaze ndaqonda ukuba kwakufana nje noba abafarisi kwimihla eyadlulayo bona baye bendigqwethela isibhalo ke susela ngoko ndaye ndathabatha iye yam ingcaciso sayo oko umoya oyingcwele akuthethileyo ndamxelela ukuba ndiya kuye. Yena wathi, ndiyakuba nawe. Yaza ingelosi yakhwela ekukhanyeni kwakhona nokwaqalisa ukuza kwajikeleza kwajikeleza kwaze kwajikeleza kwajikeleza kwaye kurhanqe iinyawo zakhe ngolo hlobo wenyukela ngokokukhanya kwaze kwemka kwaphuma esakhiweni. Ndagoduka ndingumntu omtsha. Ndahamba ndaya ebandleni ndaze ndaxela abantu ngayo kwaye yayibubusuku bangecawe baze ngoba ngolwesithathu ubusuku bazisa umfazi apho omnye wabakwamayo abongikazi esifa ngumhlazi engaseyonto koko isithunzi nje. Xa ndehlayo ukuya kumbamba nako kuvela umbono ngaphambili ebonakala esonga kwakhona kwaye ukuluhlu eluvile ebefile iminyaka nanko epha eJeffersonville ngoku esonga ebesonga iminyaka. Kuba ndajonga phezulu apho ndaze ndabona lo mbono ndaguquka ndingazi ncam nokuba ndenzani ndimi apho. Ndandincancazela xa baqalisa ukuzisa eso sigulana ndaze ndasilalisa phantsi phaya babe abongikazi nezinto bemi bemngqongile yena elele apho kwaye nobuso bakhe burhoxile namehlo akhe ebuye umva uMarge Morgan. Ukuba ufuna ukumbhalela kuse 411 Clonabog Avenue, Jeffersonville, eIndiana, okanye bhalela eClark County Hospital, Jeffersonville, eIndiana, umvumelele akunike ubungqina. Ndajonga ezantsi phaya kwaye esasigulana sokuqala apho ukusibona apha siphuma nako kuvela umbono. Ndambona lowo mfazi esonga kwakhona ehambahamba, emhle omelele kwaye ephilile. Ndathi, itsho inkosi, uyakuphila. Awuzukufa wena. Umyeni wakhe ephezulu kakhulu yona indoda kwezelihlabathi izinto yandijonga ngolwa hlobo. Ndathi, mhlekazi, musa ukoyika, umkakho uza kuphila. Wandibizela phandle wathi, wabiza ababini okanye abathathu oogqirha wathi, ingaba uyabazi? Ndathi, ewe. Kutheni? Wathi, ndidlale igalufa kunye naye. Wathi, umhlaza wawubhijele amathumbu akhe wawungenakho nokuba umhlambe ngento yokucima. Ndathi, andinamsebenzi wokuba unantoni okuthile ezantsi apha phakathi ndibone umbono kwaye laa ndoda indixeleleyo. Ndathi, nantoni na endiyibonileyo ukuze ndiyithethe iya kuba njalo kwaye undixelele ndaye ke mna ndiyayikholwa. Makazukiswe uThixo. Kwiintsuku ezimbalwa emva koko wayezihlambela iimpahla ehambahamba. Ubunzima bumalungu nekhulu elinamashumi amathandathu nesihlanu ubunzima ngoku wegqibeleleyo yona impilo. Ke xa ndaye ndamkela yahamba yemka waza uRobert Dottery wandibiza kwaye apha yahamba ukuphumela ezantsi inqumla iTexas inqamleza ihlabathi. Kwaye ngobunye ubusuku malunga namatyeli amane okanye amahlanu iphuma ndandingenakuwuqonda ukuthetha ngeelwimi njalo njalo. Ndandikholelwa ekubhaptizweni ngomoya oyingcwele ndikholwa ukuba abantu banakho ukuthetha ngeelwimi. Ndaza ngobunye ubusuku xa ndandihamba ndiphumela kwicathedral yaseSan Antonio eTexas ndihamba ndiphumela apho umfo omncinci wayehleli phezulu apho waqalisa ukuthetha ngeelwimi oku kompu omfutshane ubhasela okanye lo ozitshintshayo umpu ekhawulezisa. Emvale, emvale apho umfo waphakama wathi, itsho inkosi. Indoda enyukela eqongeni ihambela phambili ngolungiselelo olamiselwa ngonamandla onke uThixo. Kwaye njengokuba uYohane umbhaptizi wathunyelwa njengonozakuzaku wokuqala wokuza kukaYesu Kristu ke yena uphethe umyalezo oyakuthi ubangele ukuza kwesibini kwenkosi uYesu Kristu. Ndandingandingazika ukungena ezihlangwini zam. Ndajonga phezulu ndathi, ingaba uyayazi laa ndoda? Ndathi, hayi mhlekazi. Ndathi, ingaba uyamazi yena? Wathi, hayi mhlekazi. Ndathi, ingaba uyandazi na? Wathi yena, hayi mhlekazi. Ndathi, wenza ntoni apho? wathi ndiyifunde ephepheni kwaye iqhele obo yebo busuku bokuqala bomhlangano. Ndajonga ngapha yanazindathi, uze njani apho? Yathi, abathile kubantu bahamba ndixelele ukuba wena uya kube ulapho, umphilisi ongcwele. Ndaze ndeza, mna ndathi, kanti nina anazani na omnye nomnye? Wathi hayi, oh bethu, apho ndabona ukuba kwalamandla kamoya oyingcwele. Ngaxa ngaxesha lithile emva phaya ndathi ndacinga ukuba kwakuphosakele kwaye ndayazi ukuba ndiyo. Le ngelosinye kaThixo yayinxulumene nabo bantu babenezo zinto, nangona baye benokuzenzisa kunye nengxuba kaxaka eninzi kunye nokuteketa okuninzi kuyo. Kodwa phakathi phaya kwakukho inene into, uKristu, kwaye ndabona ukuba yayinyanisile. Oh, iminyaka yadlula kwaye emihlanganweni abantu babebona imibono njalo njalo. Ngaxesha lithile umfoti wayeyifumana emfanekisweni xa ndandimi phantsi kwenye indawo eArkansas. Ndiyakholwa kwakulapho umhlangano umalunga nalo nje kwiholo elibumila kunje, kwaye ndandimile ndizama ukuyicacisa. Abantu besazi, babeye bahlale bamamele amawisile, amabhaptizi, amarhabe njalo njalo. Ngaze xa ndathi ukujonga ukungena ngomnyango, nantsi isiza ihamba. Ndathi akusazokufuneka ndibe sathetha kwakhona kuba naku isiza ngoku. Yaza yenyukela ngentla, abantu baqalisa ukukhala. Yeza apho ndandikho, yaze yema phantsi apho ijikeleza nje kanye njengokuba isahlalayo. Umshumayeli wabaleka weza esithi, "Khawuthi, ndiyayibona." Yaze yamphetha wamfameka nje ngoko wayenokuba njalo. Xadazela ibuya umva, usenokuwubona umfanekiso wakhe kanye phaya encwadini, uyibone njengoko igxadazelela emva intloko yakhe isezantsi kanjeya. Unokuwubona umfanekiso wakhe, yaze apha yahlala nje. Owephephandaba umfoti wayifumana ngelo xesha, kodwa inkosi yayingekafuni. Kwaye ngobunye ubusuku eHouston eTexas xa iwaka eliphindwe ngewaka labantu, sasinamakhulu asibhozo amawaka ngaphaya enantsikeni, ngaphaya kwiholo lomculo, sabuya seza ngaphaya kwenkulu iSan Houston Coliseum. Kwaze phaya kuloo ngxoxo ngobo busuku xa owasebhaptizi uMshumayeli wathi, "Mna ndandingeyonto kuphela uphantsi umhanahanisi nebhedeni imenemene lekholwa, kwaye ndifanele kukusukelwa ndikhutshwe esixekweni." Kwaye wayemelwe kukuba ibe nguye owenza loo nto. Umzalwane uBoswith wathi, "Mzalwane uBrenham, ungaze uyivumele into enjalo yenzeke, biza isandla sakhe." Mna ndathi, "Hayi mhlekazi, andikholelwa kwingxwabangxwaba. Ivangeli ayenzelwanga mpikiswano, yenzelwe ukuba siphile." Ndaza ndathi, "Akukhathaliseki nokuba ungambonisa kanjani na, uya kuqhubeka nje kwangolwa hlobo lunye." Ndathi, "Yena akanakwenzelwa namnye umahluko. Ukuba uThixo akanakuthetha nentliziyo yakhe, ndingakwazi njani mna?" Ngengomso yaphuma yathi ibonisa ukuba benziwe ngantoni na. IHouston Chronicle yathi ibonisa ukuba benziwe ngantoni na, bayoyika ukumela oko bakushumayelayo. Omdala umzawane uBoswith wenyuka weza kum engaphaya kwamashumi asixhenxe ngoko. Othandekayo umdala umzalwane wajikelisa ingalo yakhe ngaphaya kwamwathi, "Mzawane uBrenham," wathi, "uthetha ukuba awuzukukuphendula okuya?" Ndathi, "Hayi mzawane uBoswith, hayi mhlekazi, andizukukuphendula okuya." Ndathi, "Akukho nto kuyawunceda ngayo." Ndathi, "Ibangela nje ingxwabangxwaba xa sishiya iqonga." Ndathi, "Ndibambe umhlangano ngoku, andifuni kwenza izinto zonke zibe dlakadlaka ngolo hlobo." Ndathi, "Myeke nje aqhubeke." Ndathi, "Uphelele apho, uyaxikixa nje." Ndathi, "Besikhe saba nabo ngaphambili kwaye akuncedi into ukuthetha nabo." Ndathi, "Baza kuqhubeka bahambe besazibambile." Ndathi, "Ukuba bakhe balufumana ulwazi lwenyaniso baze bangalwamkeli, iBhayibhile ithe bawuwelile umgca owahlulayo kwaye abasukuze baxolelwe kweli phakade okanye kwelo lizayo. Bayibiza yona ngumtyholi kwaye abanakuyinceda, babanjwe ngumoya wezenkolo, nto leyo ingumtyholi. Bangaphi abayaziyo loo nto ukuba iyinyaniso, ukuba umoya kamtyholi unenkolo? Ewe mhlekazi, bangqongqo ezibhalweni kangoko benokuba nayo, kwaye ke ngoko ayikhange ihambe kamnandi xa bendithe bangqongqo ezibhalweni, kodwa oko kuyinyaniso. Benokumila kokuhlonela uThixo kodwa bekhanyela amandla oko, njalo loo nto imiqondiso nezimanga zizo ezingqinela uThixo oqo, kwaye yena wathi iya kuba yinto ekwanye ngemihle yokugqibela. Kwaye qaphela, omdala umzalwane uBosworth ndi waye eza kuhamba nami kodwa waye ebudinwa esandula ukuvela eJapan waye eza kuba lapha uza kuba selabhag kunye nam waye ke waye wayenencinane embi ingqele ke wayengakwazi ukuza kule yena nenkosikazi wakhe waze ke wa nangona wayekhangeleka njengokukhalweni wema phaya wathi kahle zalwane uBrenham laa nkangeleko inesidima uyazi wathi khawuthi ke ndiye kuyenza waze wathi ukuba awufuni mna ndathi ow mzalwane uBosworth andifuni ukuba uyenze uza kuba usiya kuxambula wathi akusayi kubakho nalinye igama loxambula ngoku nje phambi kokuba ndivale mamela o wehla waya phaya ndathi ukuba awuzi ukuxambula ulungile wathi ndiyathembisa andizi ukuxambulisana malunga namashumi amathathu amawaka abantu behlanganisene kuloo holo ngobu yabusuku umzalwane uWood ehleli ngaphaya wayekhona ngelo xesha kwaye wayehleli kwelo holo ndaze mna inkwenkwana yam yathi okanye inkosikazi yam yathi awuzukuhla uye kulaa ntlanganiso ndathi hayi andinako ukuya phaya ndibeve bexambulisana hayi mhlekazi andinakuhla ndiye phaya ndize ndiyimamele xa kufika ubusuku okuthile kwathi yehla uye phaya ndabamba iteksikhele umntakwethu nenkosikazi kunye nabantwana bam sahamba sehla ndaze ndinyukela phezulu kwibhalkoni yamashumi amathathu phezulu ngolo hlobo ndahlala phantsi omdala umzalwane uBosworth wahamba waya phaya ngokungasisihandiba esidala niyazi wayekhuphele ezinye wayenamakhulu amathandathu wezahlukeneyo izithembiso zebhayibhile ezikhuphele apho wathi ngoku gqirha Best ukuba ungakhe unyukele apha uze uthabathe sibe sinye kwezi zithembiso uze ubonise ukuba asiyonyaniso ngebhayibhile ngasinye kwezi zithembiso zisebhayibhileni zibhekiselele kuYesu Kristu ephilisa abagulayo kulowo mhla ukuba ungakhe uthabathe esinye kwesi zithembiso uze ngebhayibhile usiphikise ngebhayibhile ndiza kuhlala phantsi ndikuxhawule ndithi unyanisile wathi ndiza kukuhoya oko xa ndinyukela apho wayefuna ukugqibelisa khona ukuze ahlikise kumzalwane uBosworth yabona ke umzalwane uBosworth wathi kulungile mzalwane uBest ndiza kucela ibenye ukuba uya kundiphendula ewe okanye hayi wathi siya kuyiphelisa nje ingxoxo kanye ngoku waze wathi ndiza kukuhoya oko wabuza kohloniphekileyo obambe iintambo ukuba angambuza na wathi ewe wathi zalwane uBest ingaba la magama okuhlangula kayehova ayesetyenziswa kuYesu ewe okanye hayi oko wayivala imbambano kwaba kuphelele apho ndiyakuxelela ndavele nje ndeva okuthile kundityhutya andizange ndakucinga oko kwam uyabona ndaze ndacinga owu bethu akanako ukuphendula okuya kuyayibopha wathi kulungile gqirha Best ndothukile wathi ndiza kuhoya oko wathi ndothuswa kukuba ungakwazi ukuphendula oyena ubuthathaka kwimibuzo yam wayephole nje oku kwekomkomere kwaye wayezazi apho wayemi khona ke ngoko wavela wahlala phantsi kunye neso sibhalo wathi uthabatha imizuzu yakho engamashumi amathathu ndiyakuphendula emva koko ndaza ixhego umzalwane uBosworth ndahlala apho lathabatha eso sibhalo layiophelela loo ndoda kwindawo apho bade ubuso bayo babomvu ngokunga ubunokuqhitha umcinga kubo phantse aphakama apho elugcwabeni aphosa amaphepha athi saa kuloo mgangalo wakhwela apho washumayela ilungileyo yobukhembela intshumayelo ndandingumbhaptisi yabazi ukuba bakholwa ntoni akazange wayeshumayela ngovuko xa oku konakala kunxiba ukungonakala ngoko siya kuba nempiliso engcwele ow bhetu sisayifunela ntoni impiliso engcwele emva kokuba sinokungonakala xa oku konakala kunxiba ukungonakala uvuko lwabafileyo wade wathandabuza nommangaliso owenziwa nguyesu kulazaro wathi waphinda wafa kwakhona yaye oko kwakuyinto nje ethutyana yabona waze xa egqibezela ngolo hlobo wathi zisani apha lamphilisa ungcwele ndifuna khe ndimbone esebenza babebuxambulisana ngoko umzalwane uBosworth wathi ndimmangalisiwe nguwe yabona uBest ngokungaphenduli namnye umbuzo kwendikubuze yona waza ke wanengcwangu ngoko wathi zisani apha lamphilisa ungcwele uze ndikhe ndimbone esebenza wathi mzalwane uBest uyakholelwa ekusindisweni kwabantu wathi ngokuqinisekileyo wathi ungafuna ukuba ubizwe ngokuba ungumsindisi ongcwele wathi andingeke mpela. Naye ke oko bekungasayi kukwenza ube ngumsindisi ongcwele kuba ushumayela ngosindiso lwemiphefumo. Wathi, injalo, ingeke mpela. Wathi, naye ke umzawane uBrenham, loo nto ayimenzi ukuba abe ngumphilisi ongcwele ngenxa yokushumayela impiliso engcwele yasemzimbeni. Akanguye umphilisi ongcwele. Yena ukhomba abantu kuYesu Kristu. Waza yena wathi, msiseni ngaphambili, ukuze nimbone sebenza, makhe ndijonge abantu unyaka ukusukela namhlanje. Ndaye ndiya kunixelela ukuba ndiya kuyikholelwa na okanye hayi. Umzawane uPozet wathi, abane uBest, oko kuvakala njengelinye ityala laseCalvary. Yehla, uzethule emnqamlezweni, sawutsho sikukholelwe. Yabona. Waza ke, oh, ngoko, wagqabhuka ngenene. Wathi, makhe ndimbone sebenza, mandimbone sebenza. Abo balawula, bamenza, akhe ahlale phantsi. Wahamba, waya ngaphaya. Kwaye kwakukho umshumayeli wasePentecost emiphaya, vele wamqhaba konke ukunqumla iqonga. Baze ke bamnqanda ngoko. Ke umzawane uPozet wathi, nanku, nanku, hayi, hayi. Ke abalawuli, bamenza ukuba ahlale phantsi. URaymond Ritchie waphakama wathi, ingaba esi sisimilo senhlangano yamaBhaptisi asezantsi? Wathi, nina bashumayeli baseBhaptisi, ingaba inhlangano yamaBhaptisi asezantsi yiyo ethumele le ndoda apho okanye izizele? Zange babe nako ukuphendula. Bathi, ndinibuzile, wayebazi elowo ngamnye. Bathi, uzizele ngokwakhe, ngoba ndiyawazi amaBhaptisi ayayikholwa impiliso engcwele oku kwawo. Ke ngoko, wathi, uzizele ngokwakhe. Ke ngoko, nako okwenzekayo ngoko. Waza umzalwane uBozwet wathi, ndiyazi ukuba umzalwane uBrenham ukho kulo mhlangano ukuba uyafuna ukuza andulule isihlwele. Kulungile. Ke uHoward wathi, hlale uzole. Dad, hleli, ndizolile. Waze njengoko okuthile kweza, kwaqalisa kwajikeleza, ndabe sendisazi ukuba yayiyingelosi yenkosi. Yathi, akama, malunga namakhulu amahlanu abantu, bahlanganisa izandla zabo ngolu hlobo, benza indlela. Ndehla, ndaya eqongeni. Ndathi, bahlobo, andinguye kwamphilisi ungcwele, ndingumzalwane wenu. Ndathi, zalwane uBest, ngaphandle ko, okanye, zalwane uBest, ndathi, ngaphandle kokungakuhloniphi, zalwane wam, akunjalo konke, unelungelo kwizimvo zakho. Nam, ndikwanjalo. Ndathi, ngenxa yokuba, uyabona, awukhange ukwazi ukungqinela oko, inqaku lakho, ngomzalwane uBozwell, nakwangaye nawuphi na umntu ofunde kakuhle eBhayibhileni, ozaziyo ezo zinto. Ndathi, ngokubhekiselele ekuphiliseni abantu, andikwazi ukubaphilisa mna, zalwane uBest. Kodwa, ndikhona qho ngokuhlwa, ukuba ufuna ukubona inkosi isenza imimangaliso, yiza ngapha, ukwenza oko ho ngokuhlwa. Waze wathi, ndingathanda ukubona wena uphilisa umntu uze undiyeke ndibajonge, usenokuba uyobozelisa baphuphe kwakho. Kodwa wathi, ndingathanda ukuyibona kunyaka ukususela apho. Ndathi, kulungile, usenokuba nalo ilungelo lokubahlola, zalwane uBest. Wathi, akukho nto kuphela nini gquba ndiyilindongondongo amakhakhayi babaqengqeleka abangcwele abakholelwa kuloo nto injalo, amaBhaptisi awakholelwa kobo buvuvu bunjalo. Umzawane uBozwet wathi, umzuzu nje. Wathi, bangaphi abantu phandle apho kwezi veki zimbini sihlangana apha ebeme ngokuma okuhle nala alungileyo aseBhaptisi amabandla apha eHouston abanokungqina ukuba niphiliswe ngonamandla onke uThixo ngeli lixa umzawane uBrenham ebelapha, kwaze abangaphaya kwamakhulu amathathu bema ngeenyawo? Wathi, abaya ke uthini ngabo? Wathi yena, bona abangamaBhaptisi. Wathi, nabani na, angangqina nantoni na, kodwa oko kube kungayenzi ukuba ibe yechanekileyo. Wathi, ilizwi likaThixo lithi ichanelekile, kwaye awunako ukumelana noko, kwaye nabantu bathi ichanelekile, kwaye awunako ukukubethisa ngoyaba oko. Ke yintoni oza kuyenza malunga noko? Yabona, ngolo hlobo. Mna ndathi, zalwane uBest, ndithetha kuphela oko kuyinyaniso, kwaye ukuba ndinyanisekile uThixo obophelelekile ukuba ayixhase inyaniso. Ndathi, ukuba akanjalo, ukuba yena akayi kuyixhasa inyaniso, ngoko akanguye uThixo. Ndaze ndathi, andiphilisi bantu, ndazalwa ndinesipho sokubona ezi zinto, ndizibone zisenzeka. Ndathi, ndiyazi ukuba andiqondwa, kodwa andinakwenza okungaphezulu kokuba ndizaliseke oko kugwetywa intliziyo yam. Ndathi, ndiyakholwa ukuba uYesu Kristu wavuka kwabafileyo, kwaye ukuba umoya othi uze ubonise imibono njalo njalo, ukuba oko kuyabuzwa, yiza uze kufumanise. Ndathi, kukangako. Kodwa ndathi, ngokunokwam, andinakwenza nto ngokunokwam. Ndaze ndathi, ukuba ndithetha inyaniso, uThixo ubophelekile kum, ukuze angqine ukuba kona kuyinyaniso, kwaye malunga nelo lixa, okuthile kwathi, Naku esiza esehla ngqo. Waye American Photograph Association, Dick Douglas Studios, eHouston, eTexas, benekamera enkulu ibekwe phaya. Babengavunyelwanga ukuba bathabathe imifanekiso. Bathabatha umfanekiso. Xa babephaya ukuya kuthabatha imifanekiso kamnumzana uBest, waza wathi, phambi kokuba ndehle ndiye phaya, yena wathi, kahle umzuzu, ndinezintandathu iikhadi ezizayo apha. Wathi, ina, thabatha umfanekiso wam ngoku. Waza wabeka umnwe wakhe empumlweni yelaa xhego liyingcwele indoda. Kanjalo wathi, ngoku, thabatha wam umfanekiso. Baza bakwenza oko. Waza wabumba inqindi waliphakamisa wathi, thabatha umfanekiso wam ngoku. Baza bawuthabatha kanjalo. Ngoko wenza kanjalo, eziqhenyela owakhe umfanekiso. Wathi, nyakukubona oku kulinda ixesha wam. Ngolo hlobo, umzana uBosmith wema apho akaze athethe kwanto. Baza bathabatha umfanekiso walena. Endleleni egodukayo ngoba busuku, inkwenkwe yomKatolika yawuthatha. Yathi kwenye le inkwenkwe, yathi, ucinga ntoni malunga noku ya? Wathi, ndiyazi ukuba ndimgxekile. Elahlala limkile kulaa mqala wala mfazi. Ndithe umozelisile wamphuphisa. Wathi, ndisenokuba bendingachananga kuloo nto. Wathi, ucinga ntoni malunga nala mfanekiso? Andazi. Wawufaka kwiasidi. Nanku lo mfanekiso. Usenokumbuza ukuba uyafuna. Wagoduka. Wahlala apho. Watshaya umdiza. Wangena watsala ekhupha okamzana uBosworth. Wawusisithunzi. Watsala owesibini owesithathu sini sihlanu sithandathu. Aye yonke ngamnye kuyo ingenanto. UThixo wayengena kukuvumela umfanekiso wexhego lakhe elingcwele nimi apho nalamhana hanisi nempumlo yakhe okanye isandla inqindi lihlukuhlwe phantsi kwempumlo yakhe ngolo hlobo. Wayengenakho ukuyivumela. Batsala olandelayo waye nanku. Wayekhona. Loo ndoda yahlaselwa yintliziyo kutshiwo ngoba busuku. Baza bathumela esi sithunzi eWashington DC yenzelwa ilungelo lokuyiphindaphinda yabuyisa. Waze uGeorge J. Lacy, intloko ye-FBI, kwicandelo leminwe namaxwebhu njalo njalo. Omnye wabona bakha babakhulu ehlabathini liphela. Waziswa apha. Waza wagcina iintsuku zambini ekuwo ukuze avavanye iikhamera, izibane, nayo yonke into engenye. Kwaye xa sisiza ngalamva kwemini, wathi, Mfundisi uBrenham, bendingumgxeki wakho nam. Wathi, bendisithi yipsychology. Ubani othile wathi, babona ukukhanya nezinto ezinjalo. Wathi, uyazi, umhanahanisi wakudala ebedla ngokutsho, wayexela ongakholwayo imifanekiso erhangqileyo esasihangqa sijikeleze uKristu. Sijikeleze abangcwele. Wathi, oko, yayilufundo ngengqondo nje olulula. Kodwa wathi, Mfundisi uBrenham, ubuxhakaxhaka beliso lale khamera, abunako ukufota isaykoloji. Ukukhanya kwabetha iglasi, kanye kwabetha inegative. Kwaye, nantsi yona ilapho. Waza wathi, ndayinikezela kubo. Wathi, oh, mnumzana, ingaba uyazi ukuba ixabisa kangakanani? Ndaza mna ndathi, hayi kum. Mzalwana, hayi kum, waze ke wathi, kakade, ayinakuze iqalise ngeli lixa wena usaphilayo. Kodwa ngenye imini, ukuba impucuko ithe yahambela, baza ubuKristu babe busekhona, kuya kuba into ethile eyakuthi yenziwe ngale nto. Ke zihlobo, ngokuhlwa nje, ukuba lo ngumhlangano wethu wokugqibela kulo mhlaba. Mna nawe, sikhe sahlala ebukhoneni bona mandla onke uThixo. Ubungqina bam buyinyaniso. Ezininzi kakhulu izinto bekuya kuthabatha imiqulu yeencwadi ukuyibhala. Kodwa ndifuna ukuba nina nazi. Bangaphi kwabalapha abakhe eneneni ngaphandle komfanekiso bakubona ukukhanya ngenqo bumi kurhangqe apho ndandishumayela khona. Phakamisani izandla, sisakhiwo sonke. Nabani na owakha wakubona khona. Yabona, malunga nesibhozo okanye ishumi lezandla ezihleli apha. Uthi, bangaze bakubone bona, ndibe mna, ndingakuboni. Ewe mhlekazi, laa nkwenkwezi yayilandelwa zizazi. Yadlula phezu kwazo zonke iindawo zokupopola esibhakabhaka. Akukho namnye owayibonayo kodwa yaba ngabo. Yayingabo bodwa abayibonayo. UEliya wayemi phaya ejonge kwezonqwelo emlilweni. Nako konke okunye wabe uGehazi elaqaza engaziboni kwandawo. UThixo wathi, vula amehlo akhe ukuze abone. Baza ke wababona, yabona. Kodwa wayeyinkwenkwe elungileyo, imi apho ilaqaza. Kodwa wayengenakuyibona. Ngokuqinisekileyo inikwe abanye ukuba bayibone, baze abanye bangabi nako. Kwaye oko kuyinyaniso. Kodwa ngoku nina ningazange niyibone. Ningazange niyibone. Kunye nani nikhe nayibona ngamehlo enu enyama, nibe ningazange nawubona umfanekiso. Nonke ke, abo babona umfanekiso, ngabona bonobungqina obukhulu kuni, nina niyibone ngeliso lendalo. ngoba nina ngeliso lenu lendalo lisenokuphazama, lisenokuba yayikukuqhatha nje kwamehlo. Akunakuba njalo, kodwa lena ayikuko ukuqhatha kwamehlo, leya iyinyaniso, apho uphando lwenzululwazi lungqinayo ukuba okuya kuyinyaniso. Yeyinkosi uYesu ukwenzile oku. Ucinga ukuba kuyintoni ngoko? Uthi, Salwana uBrenham, ndiyakholwa ukuba ikwayilantsika yomlilo yathi yakhokhela abantwana bakaIsrayeli ukusuka eYiputa ukuya ePalestina. Ndiyakholwa ukuba ikwayilangelosi yokukhanya eyangena entolongweni yaya kongcwele uPetros yaze yamchukumisa, yahambela phambili yavula ucango yamkhuphela ngaphandle ekukhanyeni. Kwaye ndiyakholwa ukuba nguYesu Kristu kwanguye izolo namhla naphakade. Amen. UnguYesu okwamnye namhla lowo ebenguye izolo uyakuba nguye ngonaphakade engulo Yesu mnye. Kwaye ngeli lixa ndithetha ngako, okwakukhanya kunye kukulaa mfanekiso kukho kumi kongekho ngaphezu kweenyawo ezimbini umgama ukusuka apho ndimi khona kanye ngoku. Injalo loo nto, andinakho ukukubona ngawam ngawam amehlo, kodwa ndiyazi ukuba kumi apha. Ndiyazi ukuba kuzinza ngaphakathi kum kanye ngoku. Oh, ukuba ubunokukhe uwazi umahluko xa amandla onamandla wonke uThixo ebambise nendlela izinto zithi zahluke ngayo.
That's a challenge. Anybody. I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal. But the vision's hanging over the people. God knows it.
Lowo ngumcelimngeni. Nabani na? Bendingazi ukuthandazela abantu bagulayo. Bendiza kwenza ukuba bazinikele. Kodwa umbono ujinga phezu kwabantu. Ehe. UThixo uyazi.
I ain't going to call no prayer line. I'm just going to leave you sit there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hand. Somebody don't have a prayer card. Do not have a prayer card.
Andizukubiza mcawa kuthandazela. Ndiza kuniyeka nje nihlale apho. Bangaphi kuni abantu abangenawo amakhadi okuthandazela? Masibone isandla sakho. Umuntu ongenalo ikhadi lokuthandazela. Ongenalo ikhadi lokuthandazela. Inenekazi elinsundu elihleli apha. Ndiyabona ukuba isandla sakho siphakamile. Ngaba kunjalo. Yima ngeenyawo nje ukuze ndikukhethe okomzuzwana. Andikwazi oko umoya oyingcwele uya kukuthetha. Kodwa undithe nto ngokunyaniseka okumangalisayo. Awunalo ikhadi lokuthandazela. Ukuba onamandla onke uThixo unokundityhilela ukuba yintoni ingxaki yakho. Oku ndikwenzela nje ukuqalisa, nje ukwenzela isiqalo. Ingaba uyandikholwa ukuba ndi? Uyazi ukuba akukho kwanto ilungileyo malunga nam. Ukuba ungumfazi utshatileyo, andikho ngaphezulu komyeni wakho. Ndiyindoda nje. Kodwa uYesu Kristu ungunyana kaThixo, kwaye uthumele umoya wakhe ukuze kungqine ezi zinto. Ukuba uThixo uthe wandixelela ukuba yintoni indonakele kuwe, kwaye uyazi ukuba akukho ndlela yokuba mna ndingaze ndibe noqhagamshelwano nawe konke, ingaba uyakukholwa ngentliziyo yakho iphela? UThixo akusikelele. Ngoko uxinzelelo lwegazi oluphezulu kwakho lukushiyile. Yiloo nto obewunayo? Ingaba bekunjalo? Ke hlala phantsi. Khawukholwe nje ityeli libe linye. Ndicela umngenye nakubani na ukuba ayikholwe. Jonga apha, makhe ndikuxelele ukuthile. UMarta esiza kwinkosi uYesu esa sipho ngesingazange sisebenze. Emva kokuba ubawo wayesele embonisile oko wayeza kukwenza ngesingazange sisebenze, kodwa wathi, Nkosi, ndi ukuba wena ubulapha umntakwethu ngengakhange afe. Wathi, kodwa ndiyazi ukuba nangoku nantoni na oyicela kuThixo, uThixo uyakukunika. Yena wathi, yiluvuko kwanobomi, lowo ukholwayo kum nakubeni ebesefile, noko uyakudla ubomi, kwaye nawuphi na ophila aze akholwe kum akasayi kuze afe. Niyakholwa koku? Phulaphula oko wakuthethayo. Wathi, ewe, Nkosi, ndiyakholwa ukuba konke oko ukuthethileyo kuyinyaniso. Ndiyakholwa ukuba wena ungunyana kaThixo oweza kuza emhlabeni, yindlela aweza ngayo leyo ngokuzithoba. Uziva okwahlukileyo, akunjalo nenekazi ndini? Ewe, kunjalo. Inenekazi elincinci elihleli phaya ecaleni kwakho nawe liphethwe sisifo samathambo kunye nenkathazo yobufazi. Ayinjalongo loo nto, nzwakazi? Phakama nje umzuzu, nenekazi elincinane elinxibe ilokho ebomvu. Ubusondele kakhulu, umbono uze kuwe, isifo samathambo, yobufazi inkathazo. Ingaba kunjalo? Kwaye nako okuthile ebomini bakho, unayo unojongo olungqalileyo olulungileyo, unenkxalabo enintsi ebomini bakho, inkathazo enkulu. Kwaye loo nkathazo imalunga nothandwayo nguwe, umyeni wakho. Ulinxila, akavumi kuya enkonzweni. Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho. UThixo akusikelele, nenekazi. Goduka, uyokwamkela intsikelelo yakho, uphilisiwe. Ukukhanya kukurhangqile.
Man sitting right next to her in there. You, sir, you believe?
Indoda ehleli ecaleni kwenye phaya. Wena, mhlekazi, uyakholwa. Ngentliziyo yakho yonke. Ulahlekelwe lolunye uluvo lwakho. Olo luluvo lwakho lokujojwa. Injalo loo nto. Ukuba injalo, wangazelisa isandla sakho. Beka isandla sakho emlonyeni wakho kanje, uthi, Nkosi uYesu, ndiyakukholwa ngentliziyo yam yonke, Thixo akusikelele. Hamba ngoku, uya kuyizuza impiliso yakho. Yiba nokholo kuThixo. Nicinga ntonye nini amalunga nayo emva phaya? Niyakholwa? Zolani. Kukho inenekazi elihleli kanye emva phaya ekoneni. Ndikubonile kwakukhanya kujinga phezu kwakhe. Yileyo kuphela indlela endinokuchaza into malunga nayo. Oku yakukhanya kundandayo. Oku kukhanya kanye apha kundanda phezu kwenenekazi. Mhlawumbi, James uzwini, ukuba ndinokukhe ndibone oko kuyiyo, iyakutyhilela. Inenekazi likhathazwa yingxaki yentliziyo, ujonge ngqo kum. Kwaye umyeni wakhe uhleli ecaleni kwakhe, kwaye nomyeni wakhe unesigulo esithile, ebesandula ukugula, ukhathazekile, uyagula. Ingaba kunjalo, mhlekazi? Phakamisa isandla sakho ukuba kuyinyani oko. Injalo lona, nguwe, nenekazi, enesikhafu esincinci apho, umnumzana. Ingaba kunjalo, awukhange nje ube ngokhathazekileyo ngandlela ethile namhlanje, unokuphetheke kakubi esuswini, indoda. Kunjalo, niyakholwa nonke ngentliziyo yenu iphela. Nobabini, niyayamkela. Mhlekazi, ndiyakuxelela nawe. Ndikubona unesandla sakho siphakamile, umkhwa wokutshaya. Hlukana nokwenza loo nto. Utshaya isika, awufanelwe kukukwenza oko, kuya kugulisa. Ingaba kunjalo, ukuba kunjalo, wangazelisa isandla sakho kanje. Yiloo nto ekukhathazayo, ikuhlupha kakubi ezimvakalelweni zakho. Lahla phaya loo nto imbi ungabuye uyenze kwakhona. Kwaye yakudlula kuloo nto uphinde ube sesimeni esisiso. Kwaye nenkathazo yentliziyo yomkakho iyakwahlukana naye. Uyayikholwa loo nto? Ingaba kunjalo? Andinako ukukubona xa ndilapho. Kwaye uyayazi loo nto. Kodwa uphethe imidiza epokothweni yakho engaphambili. Injalo loo nto. Khupha ezo zinto uze ubeke isandla sakho phezulu ngaphaya enkosikazini yakho. Uxelele uThixo ukuba wena wahlukela nolo hlobo lwezinto. Uya kugoduka uphilile. Wena nenkosikazi yakho niyakuphila. Malisikelelwe igama lenkosi uYesu. Uyakholwa ngentliziyo yakho yonke? Eli nenekazi lihleli apha lijonge kum apha. Wena ose phaya kwizitulo ezo ingaphambili apha. Uhleli kanye apha. Inenekazi elincinci eline lijonge kum lihleli kanye apha. Awunalo ikhadi lokuthandazela, nenekazi? Kanye apha. Awunalo ikhadi lokuthandazela? Ingaba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke? Uyakholwa ukuba uYesu Kristu unako ukukuphilisa? Ucinga ntoni wena ngaye? Wena uhleli ecaleni kwakhe. Ingaba unalo ikhadi lokuthandazelwa, nenekazi? Ndini awunalo? Ufuna ukuphila nawe? Ubungethandi ukuba uphinde udle kwakhona ngohlobo wawusenza ngalo, kuphele ingxaki yakho yesisu? Uyakholwa ukuba uYesu uyakuphilisa ngoku? Phakama ukuba uyakholwa ukuba uYesu Kristu kuphilisile. Ubukade unezilonda zesisu, akunjalo? Ibangelwe sisimo sokuxhalaba. Ubusoloko uxhalaba ithuba elide, ingakumbi i-asidi nezinto. Okanye ndithetha ukuthi kubangele i-asidi ize yenze amazinyo abuthelezi xa ubhodla ukutya kwakho emva apho emlonyeni wakho. Leyo yinyaniso. Ewe mhlekazi, sisilonda sangaphakathi sepeptiki lesihleli emazantsi wesisu sakho. Siyatshisa ngamanye amaxesha emva kokutya, ingakumbi isonka esojiweyo kunye nebhotolo kuso. Ingaba kunjalo? Andifundi ngqondo yakho, kodwa umoya oyingcwele akanambhazamo. Uphilisiwe ngoku. Goduka, kulunge kuwe. Kunjani ngane emva ekuyeni kweli cala? Abanye kuni ngaphaya, ngaphaya, lengenakhadi lakuthandazela. Phakamisani isandla sakho. Ubani othile ongenakhadi okuthandazelwa? Kulungile, khandi zole. Kholwa ngenhliziyo yakho yonke. Kunjani ngani phezulu kwibhalkoni? Yibanye nokholo kuThixo. Andinakho kuyenza le nto mlango kunokwam. Lolwakhe oluzimele geqe ubabalo lodwa. Niyakholwa. Ndingathetha kuphela njengoko endibonisa yena. Njengoko olwenu ukholo. Ndikuthethela oko ukuze ndihlukuhle ukholo lwenu. Ndize ndibone ukuba yena uya kundikhokelela phi na. Ndikuqondile oku, lo akanguye umzalwane wenu. Nimi kobakhe ubukho, ayindim owenza oku. Lukholo lwenu oluyilawulayo. Andinakho ukuyilawula. Lukholo lwenu oluyenzayo. Andinandlela yakuyilawula. Nje umzuzu. Kule kona, ndibona indoda yentsundu ihleli phaya. Nesele ibuguga noko, inxibe iindondo. Unalo ikhadi lokuthandazelwa mhlekazi. Phakama, ume ngeenyawo umzuzu. Uyandikholwa ukuba ndisicaka sikaThixo ngentliziyo yakho yonke. Ucinga ngamntumbi, kunjalo. Ukuba oko kunjalo, wangazelisa isandla sakho. Hayi kuba indim umzalwane wakho. Ngoku, awunalo ikhadi lokuthandazelwa. Bekungasayi kubakho kwandlela yokuba ungaze ungene emgceni. Ngoba unalo ikhadi lokuthandazelwa. Ngoku, ukuba kukho nawuphi kuni abanamakhadi okuthandazelwa, musa ukuphakama, yabona, ngokuba uya kulifumana ithuba lokuza emgceni. Kodwa, ndibona okwakukhanya kundanda phezu kwakhe. Akukaqhekeki kube ngumbono okwangoku. Andinako ukukuphilisa, mzalwane, andinako. UThixo yedwa nokwenza loo nto. Kodwa okwakho, olwakho, unokholo, uyakholo. Kwaye kukho okuthile, kunobangela walo, ngandlela ithile. Ukuba onamandla onke uThixo uya kuyixelela le ndoda ukuba yintoni ingxaki yayo, ingaba inxenye yenu iya kuyamkela impiliso yenu, kukho indoda. Ngokugqibeleleyo imi kwishumi, ishumi elinantlanu leeyadi ukusuka kum. Andizange ndambona ebomini bam. Oyindoda nje eme phaya. Ukuba onamandla onke uThixo uya kuthila ukuba yintoni engalunganga ngalaa ndoda. Nonke kuni, nimele ukuphuma apha ningumntu ophilileyo. Yintoni engaphezu koko uThixo ebenoyenza? Ingaba kunjalo? Mhlekazi, akukho nto engalunganga ngawe. Ubuthathaka, unokuvuka okuncinci ebusuku, kuqhina njalo njalo. Kodwa oko akuyiyo inkathazo yakho. Inkathazo yakho imalunga nenkwenkwe yakho. Kwaye inkwenkwe yakho ikuhlobo oluthile lwendawo yoburhulumente. Kwaye inezimilo ezibini. Ingaba kunjalo? Wangazelisa isandla ukuba kunjalo. Kunjalo ngenene. Bangaphi abakholwayo ngoku ukuba uYesu Kristu unyana kaThixo umi apha? Masiphakameni sinikele ngendumiso. Size samkele impiliso yethu. Thixo onamandla onke, mbangi yobomi, mnike waso sonke esilungileyo isipho. Wena ulapha, ekwanye inkosi uYesu Kristu, nguwe izolo namhla nangona phakade. Kwaye, Satan, ubakhohlisile aba bantu ithuba elide ngokwaneleyo. Phuma kubo, yakuyalela ngoThixo ophilayo, obukho bakhe bulapha ngoku kwisimo sentsika yomlilo. Hlukana naba bantu, uphume kubo, egameni likaYesu Kristu. Nonke ngamnye kuni, phakamisani izandla zenu, nize nidumise uThixo, nize namkele impiliso yenu, nonke ngabanye.